uSamuweli wesibili isahluko 1 verse 1. Kwathi emva kosuku uSawuli uDavide sebuyile kubulaleni ama-Amaleki futhi uDavide esehlale insuku ezimbili eSikilagi. Verse 2. Kwathi ke ngosuku lwesithathu bheka kwaphuma umuntu ekamu likaSawuli iy'ngubo zakhe zikhebhuliwe enomhlabathi ekhanda wawaphansi ekufikeni kwakhe kuDavide wakhuleka. Verse 3. UDavide wathi kuye uvelaphi na? Wathi kuye ngibalekile ekamu lakwa-Israyeli. Verse 4. UDavide wayesethi kuye, bekunjani na akangitshele. Wathi, abantu babalekile empini, abantu abaningi bawile bafa, oSawuli noJonathani indodana yakhe bafile nabo. Verse 5. UDavide wathi kuleyo nsizwa eyamtshelayo, wazi kanjani ukuthi oSawuli noJonathani indodana yakhe bafile na? Verse 6. Insizwa eyamtshelayo yathi, ngithe ngisentabeni yaseGilibowa bheka uSawuli wayencika emkhontweni kwamjonga kakhulu inqola nabamahashi. Verse 7. Lapho ebheka emuva wangibona wangibiza ngaphenda ngokuthi ngilapha. Verse 8. Wathi kimi, wena ungubani na? Ngathi kuye ngingu-Amaleki. Verse 9. Wathi kimi, ake ume ngakimi ungibulale ngokuba ngishaye isiyezi nokuphila kusekhona kimi. Verse 10. Ngase ngima ngabuya ngambulala ngokuba ngakwazi ukuthi angephile esewile. Ngathatha umqhelwa usekhanda lakhe nesongo lalingasengalweni yakhe ngikulethile lapha enkosini yami. Verse 11. UDavide wayesebamba iy'ngubo zakhe wayiklebhula kanye nawo wonke amadoda ayenaye. Verse 12. Balila bakhala bazila ukudla kwaze kwahlwa ngenxa kaSawuli noJonathani indodana yakhe nabantu baka-Israyeli kaJehova nendlu kaIsrayeli ngokuba bebewile ngenkemba. Verse 13. Wathi uDavide kuyo insizwa eyayimtsheliyo, ungowaphi na? Wathi ngiyindodana nomuntu ogogobele nje umAmaleki. Verse 14. UDavide wathi kuyo, yini ukuba ungesabanga kwelulesana sakho ukubhubhisa ogcotshiweyo kaJehova na? Verse 15. UDavide wayesebiza enye yezinsizwa wathi, sondela umsukele yamshaya waze wafa. Verse 16. UDavide wathi kuye, igazi lakho malibe phezu kwekhanda lakho, ngokuba umlomo wakho ufakazile ngawe lapho uthi ngibulele ogcotshiweyo kaJehova. Verse 17. UDavide walila ngalesi sililo nguSawuli noJonathani indodana yakhe. Verse 18. Wathi, mabafundiswe abantwana bakaJuda eyomtsalo, bheka silotshiwe encwadini yoqotho. Verse 19. Udumo lwakho Israyeli ubulewe endaweni eyiphakemeyo, yeka ukulwa kwamaqhawe. Verse 20. Niyakusho egadi ningakumemezeli ezitaladini zase-Ashikeloti, futhi amadodakazi amaFilisti ajabule namadodakazi abangasokile athokoze. Verse 21. Ninazintaba zaseGilibowa, makungabikho mazolo namvula phezu kwenu nokugubha kontwa, ngokuba isihlangu samaqhawe esantshingwa isihlangu sikaSawuli singagcotshwanga ngamafutha. Verse 22. Egazini lababuleweyo nasemanonini amaqhawe umtsalo uJonathani awuphindelanga emumva, nenkemba kaSawuli ayibuyelanga ize. Verse 23. OSawuli noJonathani ababethandeka bemnandi ekuphileni nasekufeni kwabo, kabahlwanisanga babenejubane kunezinkozi, babenamandla kunengonyama. Verse 24. Nina madodakazi wa-Israyeli mkhaleleni uSawuli owanigqokisa kamnandi ngokubovu, owavunisa izambatho zenu ngezimvunulo zegolide. Verse 25. Yeka ukuwa kwamaqhawe phakathi kokulwa, uJonathani ubulewe endaweni zakho eyiphakemeyo. Verse 26. Ngidabukile ngawe mfo weJonathani, wamnandi kakhulu kimi, lwaluyisimangaliso kimi uthando lwakho ludlula uthando lwabesifazane. Verse 27. Yeka ukuwa kwamaqhawe nokuphela kwezikhali zokulwa. USamuweli wesibili isahluko 2 uverse 1. Kwathi emva kwalokho uDavide wabuza uJehova wathi, ngenyukele yini komuye wemizi yakwaJuda na? UJehova wathi kuye, yenyuka. Wathi uDavide, ngenyukelephi na? Wathi eHebron. Verse 2. Wayesenyuwela khona uDavide nabafazi bakhe ababili, oHani Yohamu waseJizweni no-Abhigayili umkanabali waseKameli. Verse 3. Abantu bakhe babe noDavide wabenyusa kwaba yilo nalowo nomuzi wakhe bahlala emzaneni yaseHebron. Verse 4. Bafika abantu bakwaJuda bamgcoba khona uDavide abe inkosi yendlu yakwaJuda. Bamtshela uDavide ukuthi abantu baseJabeshi Giliyadi yibo abambela uSawule. Verse 5. UDavide wayesethume ithunywa kubantu baseJabeshi Giliyadi wathi kubo, manibusiswe nguJehova ukuba nenzile lowo musa kuyo inkosi yenu uSawuli namvela. Verse 6. Manje uJehova makanenze lo musa neqiniso, nami nginibuyisele lowo musa ngokuba niyenzile leyo nto. Verse 7. Ngalokho masiqine izandla zenu, nibe nesibindi ngokuba uSawuli inkosi yenu file, indlu kaJuda ingigcobile ngibe inkosi yayo. Verse 8. Abineri, indodana kaNeri, induna yempi kaSawuli, wayithathile uShibhosheti, indodana kaSawulu, wamwelisela eMahanayimi. Verse 9. Wambeka inkosi kwaGiliyadi, nakuma-Ashurimu, naseJizreyeli, nakwa-Efrayimi, noBhenjamini, nakwa-Israyeli wonke. Verse 10. U-Ishibhosheti, indodana kaSawuli, waneminyaka engamashumi amane ekuqaleni kwakhe ukubusa phezu kwa-Israyeli. Wabusa iminyaka emibili, kepha indlu yakwaJuda yamlandela uDavide. Verse 11. Isikhathi uDavide eyinkosi ngaseHebroni phezu kwendlu kaJuda sasiyiminyaka eyisikhombisa nenyanga eziyisithupha. Verse 12. Abhineyeli indodana kaNeri neyinceku zika-Ashibhosheti indodana kaSawuli baphuma eMahanayimi baya eGibiyoni. Verse 13. UJowabe indodana kaSeruya neyinceku zikaDavide baphuma bahlangana sechibini laseGibiyoni, bahlala phansi abanye ngalapha kwechibi, abanye ngalapha kwechibi. Verse 14. Abhineri wathi kuJowabe, ake zisuke insizwa ziqakulizane phambi kwethu. UJowabe wathi masuke. Verse 15. Zase zisuka zawela ngamanani eyishumi nambili kwaBhenjamini naku-Ishibhosheti indodana kaSawuli neziyishumi nambili zizinceku ikaDavide. Verse 16. Zabambana ngekhanda zagwaza ngenkemba ohlangothini lwezimelene nazo zawa kanye kanye. Ngalokho leyo ndawo yabizwa ngokuthi iHelikati Hasurimi elseGibiyoni. Verse 17. Kwakuyimpi enzima ngalolo suku. Abhineri wahlulwa kanye nabantu bakwa-Israyeli phambi kwenceku ikaDavide. Verse 18. Amadodana amathathu kaSeruya ayelapho, uJowabe no-Abhishayi no-Asayeli. U-Asayeli wayeneyinyawo ezilula njengensephe. Verse 19. U-Asayeli wamgxosha u-Abhineyi ekuhambeni kwakhe, akachezukwanga osokunene nangosokhohlo ekumlandeleni u-Abhineri. Verse 20. U-Abhineri wabheka emuva wathi, ungu-Asayeli na? Wathi, yimi. Verse 21. U-Abhineri wayesethi kuye, chezukwala ngosokunene noma ngosokhohlo, ubambe enye yezinsizwa uthathe izikhali zakhe. Kepha u-Asayeli akavumanga ukuchezuka ekumlandeleni. Verse 22. Abhineri wabuye wathi kwa-Asayeli, chezuka ekungilandeleni, yini ukuba ngikucekele phansi na? Ngingaphakamisi kanjani ubuso bami ngakuJowabe umfowenu na? Verse 23. Wala nokho ukuchezwa ngalokho, u-Abhineri wamgwaza esiswini ngesidumbu somkhonto waze waphuma emuva umkhonto. Wawela khona wafela khona lapho, kwathi bonke abafika endaweni u-Asayeli awela kuyo wafa bema. Verse 24. Kepha uJowabe no-Abhishayi bamgxosha u-Abhineri ilanga lashona befika ngasegqumeni lase-Ama elingaphambi kwegiya ngasendleleni yasehlale laseGibiyoni. Verse 25. Abantwana bakaBhenjamini babuthana emva kuka-Abhineri baba yiviyo linye bema esiqongweni segquma elithile. Verse 26. U-Abhineri wayesememeza kuJowabe wathi, inkembe yakudla njalo njalo na? Awazini ukuthi kuyakuba khona umunyu ekugcineni na? Koze kube nini ungabayali abantu ukuba babuye ekulandeleni abafowabo na? Verse 27. UJowabe wathi, kuphila kukaNkulunkulu, uma ubungakhulumanga ngempela abantu bonke bebuya kube sebenyukile kusasa ekugxosheni abafowabo. Verse 28. UJowabe wayesebetha icilongo bonke abantu bema ababesamgxosha u-Israyeli futhi ababe besalwa. Verse 29. U-Abhineri nabantu bakhe badabula i-Arabha bonke lobo busuku, bawela eJodane badubula lonke iBhitroni bafike eMahanayimi. Verse 30, uJowabe wabuye kumxosheni u-Abhineri lapho esebuthile bonke abantu, wasilala kuzo incwezi zikaDavide abantu abayishumi neshagalolunye no-Asaheli. Verse 31, kepha incwezi kaDavide zazibulela ababhenjamini nabaka-Abhineri, kwafa abantu abangamakhulu amathathu namashumi ayisithupha. Verse 32, bamthatha u-Asaheli bambela ethuneni kayise laliseBhethilehema. UJowabe nabantu bakhe bahamba ubusuku bonke kwasa beseHebron. USamuweli wesibili, isahluko 3, verse 1. Kwakukhona ukulwa isikhathi eside phakathi kwendlu kaSawuli nendlu kaDavide. UDavide waqhubeka ngokuqina njalo, kepha indlu kaSawuli yaqhubeka ngokuncipha njalo. Verse 2. Kwazalela uDavide amadodana eHebron. Izibulo lakhe lalingu-Amnoni kuHahinohame waseJizreyeli. Verse 3. Eyesibili yaba nguKileyabe kwaBhigayili umkanabali wasekameli. Esithathu yayingu-Absalomu indodana kaMahakha indodakazi kaThalimayi inkosi yaseGeshuri. Verse 4. Eyesine yayingu-Adoniya indodana kaHagiti. Esihlanu yayingu-Shefathiya indodana ka-Abithali. Verse 5. Esithupha yayingu-Tereyamu ku-Egila umkaDavide. Lawo azalelwa nguDavide eHebron. Verse 6. Kwathi kusekhona ukulwa phakathi kwendlu kaSawuli nendlu kaDavide, Abhineri wamela indlu kaSawuli ngamandla. Verse 7. Kepha uSawuli wayenesancinza esigama laso lalinguRispa indodakazi ka-Aya. U-Ishibhoshethi wayesethi kwa-Abhineri, ungeneleni kuso isancinza sikababa na? Verse 8. Abhineri wathukuthela kakhulu ngenxa lawo mazwi ka-Ishibhoshethi wathi, ngiyikhanda lenja engeyakwaJuda na? Namuhla ngiyayenzela indlu kaSawuli uyihlo umusa. Abafowabo nabangane bayo angikunikelanga esandleni sikaDavide, nokho ungibeka icala namuhla ngalo wesifazane. Verse 9. UNkulunkulu makenze njalo kwa-Abhineri, enezele futhi uma ngingenzi kuDavide njengalokho Jehova efungile kuye. Verse 10. Kudluliswa umbuso endlini kaSawuli kumiswa isihlalo sobukhosi sikaDavide phezu kwa-Israyeli naphezu kukaJuda kusukela kwaDani kuze kufike eBherisheba. Verse 11. Wayengenakumphendula u-Abhineri ngezwi futhi ngokuba wayemesaba. Verse 12. Abhineri wayesethuma ithunywa kuDavide esikhundleni sayo ngokuthi, ngelikabani izwe na ethi futhi yenza sivumelane nami bheka isandla sami siyakuba nawe ukubuyisela kuwe wonke u-Israyeli. Verse 13 wathi, kuhle ngiyakwenza sivumelane nawe, kepha yinto yinye engiyifuna kuwe, ngeyokuthi awuyukubona ubuso bami uma ungalenzi kuqala phambi kwami uMikhali indodakazi kaSawuli lapho uzayo ukubona ubuso bami. Verse 14. UDavide wayesethuma ithunywa kwa-Ishibhosheti indodana kaSawuli ethi, nginike umkami uMikhali engamisela ngamajwabu ayikhulu amaFilisti. Verse 15. Wayesethumela u-Ishibhosheti wamthatha endodeni yakhe uPalitiyeli indodana kaLayilishi. Verse 16. Indoda yakhe ehamba naye ikhala isihambe yamlandela kwaze kwaba sekuBharuyimi. Abhineri wayesethi kuye, buya yabuya-ke. Verse 17. U-Abhineri waba nezwi namalunga akwa-Israyeli ethi, ngezikhathi ezidluleyo nafuna uDavide abe yinkosi phezu kwenu. Verse 18. Kwenzeni lokhu manje ukuba uJehova ukhulumile ngoDavide ukuthi, ngesandla senceku yami uDavide angiyukusindisa abantu bami u-Israyeli esandleni samaFilisti nasesandleni sazo zonke izitha zabo. Verse 19. U-Abhineri wakhuluma futhi ezindlebeni zakaBhenjamini. U-Abhineri waya futhi ukukhuluma ezindlebeni zikaDavide eHebron. Konke kwakukuhle ku-Israyeli nakuyo yonke indlu yakwaBhenjamini. Verse 20. Wayesefika u-Abhineri kuDavide eHebron nabantu abangamashumi amabili bekanye naye. UDavide wamenzela u-Abhineri nabantu ababe naye idili. Verse 21. U-Abhineri wayesethi kuDavide, ngiyakusuka ngihambe ngiqoqele wonke u-Israyeli enkosini yami, inkosi ukuba benze zivumelane nawe nokuba ubuse phezu kwakho konke ekufisayo inhliziyo yakho. UDavide wamukisa u-Abhineri wahamba ngokuthula. Verse 22. Bheka,
Incwadi kaDavide nezikaJowabe zabuye evinyweni zaletha impango enkulu. Kepha abhineyi wayengekho kuDavide eHebroni ngokuba wayemukisile wahamba ngokuthula. Verse 23. Esefile uJowabe nempi yonke yayinaye, bamtshela uJowabe ukuthi u-Abhineri indodana kaNeri wafe enkosini mukisile wahamba ngokuthula. Verse 24. UJowabe wayesenkosini wathi, wenzeni na? Bheka abhineyi wafika kuwe mukiselani wahamba nokuhamba na? Verse 25. Uyamazi u-Abhineri indodana kaNezi ukuthi wafika ukukhohlisa nokwazi ukuphuma kwakho nokungena kwakho nokwazi konke okwenzayo. Verse 26. UJowabe esephumile kuDavide wathuma ithunywa yokulandela u-Abhineri zambuyisa emthonjeni waseSira, kepha uDavide wayengakwazi lokho. Verse 27. U-Abhineri esebuyela eHebroni, uJowabe wamchezukisela phakathi kwesango ukuba akhulume naye bebodwa, wamgwaza lapho esiswini waze wafa ngenxa yegazi ka-Asayeli umfowabo. Verse 28. Esekuzwa lo ngasemuva, uDavide wathi, mina nombuso wami asinacala phambi kaJehova kuze kube phakade ngegazi ka-Abhineri indodana kaNeri. Verse 29. Maluwele ekhanda likaJowabe nakuyo yonke indlu kayise, mawungaphuthi endlini kaJowabe ukuba kube khona ocucuzayo nonochoko nozimelelayo ngodondolo nowayo ngenkemba noswela isinkwa. Verse 30. UJowabe no-Abhishayi umfowabo base bembulela u-Abhineri ngokuba wayebuyela umfowabo Asayeli eGibiyoni empini. Verse 31. UDavide wathi uJowabe nakubantu bonke ababenaye, kephulani iy'ngubo zenu nibhinqe indwangu yamasaka nilile phambi kwa-Abhineri. Inkosi uDavide yalandela uhlaka. Verse 32. Bambele u-Abhineri eHebroni, inkosi yadazulwa yakhala ngasethuneni li-Abhineri nabantu bonke bakhala. Verse 33. Inkosi yamlilela u-Abhineri yathi, afe u-Abhineri njengokufa kwesiwula na? Verse 34. Izandla zakho zazingaboshiwe nezandla zakho zazingafakwanga emaketangeni, wawa njengomuntu owayo phambi kwabantu ababi, bonke abantu baphinda bamkhalela. Verse 35. Bonke abantu bafika ukuba bamdlise uDavide isinkwa kusesemini, kepha uDavide wafunga wathi, makenze njalo kimi uNkulunkulu enezele futhi uma ngidla isinkwa noma okunye lingakashoni ilanga. Verse 36. Bonke abantu bakubona kwaba kuhle emehlweni abo njengalokho konke yakwenza inkosi kwaba kuhle emehlweni abantu bonke. Verse 37. Base beqonda bonke abantu naye wonke uzanga lolo suku ukuthi kwakungesikho kwenkosi ukubulala u-Abhineri indodana kaNeri. Verse 38. Inkosi yathi encekwini zayo, anazini ukuthi kufile umbusi womuntu omkhulu kwa-Israyeli namuhla na? Verse 39. Nami ngibuthakathaka namuhla noma ngigcotshiwe ngibe inkosi, labantu amadodana kaSeruye balukhulu kunami. UJehova makangiphindisele owenza okubi njengobubi bakhe. USamuweli wesibili, isahluko 4, uverse 1. Lapho isizwile indodana kaSawuli ukuthi Abhineri ufile eHebroni, izandla zayo zaba buthakathaka nabo bonke abaka-Israyeli bakhathazeka. Verse 2. Indodana kaSawuli yayinamadoda amabili ayeyizinduna zamaviyo, igama le lalinguBhahana negama lenye lalinguRekabi, amadodana kaRimoni waseBheyiroti wabantwana bakwaBhenjamini, ngokuba iBheyiroti libalelwa kuBhenjamini. Verse 3. AbaseBheyiroti babalekela eGitayima bagogobala khona kuze kube namuhla. Verse 4. UJonathani indodana kaSawuli wayenendodana elunyonga ngezinyawo, yayineminyaka eyisihlanu ekufikeni kombiko ngoSawuli noJonathani uvela eJizeyeli. Umzalwane wayo wayithatha wabaleka, kwathi esashesha ukubaleka yawa yaba lunyonga, igama layo lalinguMefibhosheti. Verse 5. Amadodana kaRimoni waseBheriyoti, eRekabi noBhahamu ahamba afika selishisa ilanga endlini ka-Ashibhosheti ephumula embhedeni emini. Verse 6. Bangena khona phakathi kwendlu kungathi bayakulanda ukolweni, bagwaza esiswini uRekabi noBhahamu umfowabo babaleka. Verse 7. Babengenile ke endlini esalele embhedeni, ekamelweni lakhe bamgwaza bambulala, bamnquma ikhanda bathatha ikhanda lakhe bahamba ngendlela yase-Arabha ubusuku bonke. Verse 8. Balisa ikhanda lika-Ishibhosheti kuDavide eHebron bathi enkosini, nanti ikhanda lika-Ishibhosheti indodana kaSawuli, isisathu sakhe besifuna ukuphila kwakho. UJehova uphindisele namuhla inkosi yami, inkosi kuSawuli nakuyo inzalo yakhe. Verse 9. UDavide waphendula oRekabi noBhahani umfowabo amadoda kaRimoni waseBheriyothi wathi kubo, kuphila kukaJehova ohlengile umphefumulo wami osizini lonke. Verse 10. Umuntu angitshela ukuthi, bheka uSawuli ufile, ecabanga ukuthi ulethile izindaba ezinhle, ngambamba, ngambulala esikilake ethi, ngangeya kumnika umvuzo wey'ndaba zakhe. Verse 11. Kakhulu kangakanani lapho abantu ababi bebulela umuntu olungileyo endlini yakhe, embhedeni wakhe, angiyukubiza igazi lakhe esandleni senu, nginisuse emhlabeni na. Verse 12. UDavide wayeseyaleza iy'nsizo zakhe, zababulala, zabanquma izandla nenyawo, zabaphanya ngaseceleni kwechibi laseHebroni. Kepha bathatha ikhanda lika-Ishibhosheti balimbela ethuneni lika-Abhineri eHebroni. USamuweli wesibili, isahluko 5, uverse 1. Izizwe zonke zakwa-Israyeli zafika kuDavide eHebroni zasho zathi, bheka, thina siyithambo lakho nenyama yakho. Verse 2. Ngesikhathi esidluleyo uSawuli eseyinkosi phezu kwethu, nguwe owakhipha nowangenisa u-Israyeli, uJehova wathi kuye, wena uyakwalusa abantu bami u-Israyeli, wena uyakuba ngumbuso waka-Israyeli. Verse 3. Kwase kufe wonke amalunga awayezala enkosini eHebroni, inkosi uDavide yenza isivumelwano nawe eHebroni phambi kwaJehova, amgcoba uDavide abe yinkosi kwa-Israyeli. Verse 4. UDavide wayeneminyaka engamashumi amathathu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka engamashumi amane. Verse 5. EHebroni wabusa abaJuda iminyaka eyisikhombisa nenyanga eziyisithupha, eJerusalema wabusa iminyaka engamashumi amathathu nantathu kwa-Israyeli wonke nakwaJuda. Verse 6. Inkosi nabantu bayo baya eJerusalema ukulwa namaJebushi ayakhe kuleloze. Asho kuDavide athi, awuyi kungena lapha, uyakususwa yizimpumputhe nezinyonga, ecabanga ukuthi uDavide angangene lapha. Verse 7. UDavide wathatha nokho inqaba yaseSiyoni engumuzi kaDavide. Verse 8. UDavide wathi ngalolo suku, yilowo nalowo ochitha amaJebusi makasukele emseleni wamanzi inyonga nezimpumputhe lezo ezizodwa ngumphefumulo kaDavide, ngalokho kuthiwa izimpumputhe nezinyonga azinakungena endlini. Verse 9. UDavide wahlala enqabeni wayibiza ngokuthi umuzi kaDavide. UDavide wakha nxa zonke kusukela emilo kuya ngaphakathi. Verse 10. UDavide waqhuba kanjalo ngokukhula ngokuba uJehova uNkulunkulu waseSebaothi wayenaye. Verse 11. UHiramu inkosi yaseThire wathumba ithunywa kuDavide nemisedari nababazi bemithi nabakhi bamakhela uDavide indlu. Verse 12. UDavide waqonda ukuthi uJehova wayemisile impela ukuba abe yinkosi kwa-Israyeli nokuthi uphakamisile umbuso wakhe ngenxa yabantu bakhe u-Israyeli. Verse 13. UDavide wayithathela ezinye izanciza nabafazi eJerusalema esefikile vela eHebroni, uDavide wayesezalelwa amadodana namadodakazi. Verse 14. Nanka amagama abazalelwa eJerusalema: oShamua, noShobabi, noNathani, noSolomoni. Verse 15. NoJibali, noElishua, noNefegi, noJafia. Verse 16. NoElishama, noEliyada, noElifeleti. Verse 17. Lapho amaFilistiya sezwile ukuthi bamgcobile uDavide ukuba abe yinkosi kwa-Israyeli, wonke amaFilistiya enyuka umfuna uDavide. UDavide wakuzwa wehlela enqabeni. Verse 18. AmaFilistiya esefikile ahlakazeka esigodini samaRefa. Verse 19. UDavide wabuza kuJehova wathi, ngiyakwenyuka ngihlasele amaFilisti na? Uyakuwanikela esandleni sami na? UJehova wathi kuDavide, enyuka ngokuba ngiyakuwanikela impela amaFilisti esandleni sakho. Verse 20. UDavide wafika eBhali Perasimi. UDavide wachitha khona wathi, uJehova ufohlile izitheni zami phambi kwami njengokufohla kwamanzi. Ngalokho waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iBhali Perasimi. Verse 21. ashiya izithombe zawo lapho uDavida nabantu bakhe bahamba nazo. Verse 22. AmaFilisti abuye enyuka ahlakazeka esigodini samaRefa. Verse 23. Lapho uDavida ebuza kuJehova wathi yena ayikwenyuka kwegwesa emva kwawo wafikele malungana namajikijolo. Verse 24. Kuyakuthi lapho usuzwa umsindo wokuhamba ezihlokweni zamajikijolo usheshe ngokuba kuyilapho uJehova eyakube ephumile ngaphambi kwakho ukuchitha impi yamaFilisti. Verse 25. UDavida wenze njalo njengalokho uJehova emyalile wachitha amaFilisti kusukela eGeba kuze kufike eGezeri. USamuweli wesibili, isahluko 6, uverse 1. UDavida wabuye wabutha bonke abakhethiweyo baka-Israyeli inkulungwane engamashumi amathathu. Verse 2. UDavida wahamba nabo bonke abantu ababenaye besuka eBhali Juda ukwenyuka khona umphongolo kaNkulunkulu obizwa ngegama. Lona igama likaJehova Sebawothi ohlala phezu kwamakherubi. Verse 3. Bawuhambisa umphongolo kaNkulunkulu njengengqungumbane entsha bewukhipha endlini ka-Abinadabe yayisegqumeni. O-Uzo no-Ahiyo amadodana ka-Abinadabe bashayela leyo ngqungumbane entsha. Verse 4. Bayikhipha-ke endlini ka-Abinadabe eyayisegqumeni kanye nomphongolo, u-Ahiyo wahamba phambi komphongolo. Verse 5. UDavida kanye nendlu yonke ka-Israyeli bathokoza ebusweni bukaJehova benezinto zonke zokubetha zomsayipuresi namahabhu nezingubhu nezigubhu nobuxhaka namasimbali. Verse 6. Ekufeni kwabo esibuyeni sikaNakoni u-Uza welula isandla emphongolweni kaNkulunkulu wawubamba ngokuba inkabi zashelela. Verse 7. Intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Uza, uNkulunkulu wamshala lapho ngenxa yesiphosiso sakhe, wafela khona ngasemphongolweni kaNkulunkulu. Verse 8. UDavide wadabuka ngokuba uJehova emhlasele u-Uza, wayibiza leyo ndawo ngokuthi yiPheresi Uza kuze kube namuhla. Verse 9. UDavida wamesaba uJehova lolo suku wathi, umphongolo kaJehova uyakuza kanjani kimi? Verse 10. Ngalokho uDavida kavumanga ukuletha umphongolo kaJehova kuye emzini kaDavide, kepha uDavide wawubuyisela eceleni endlini ka-Obede Idomi umgidi. Verse 11. Umphongolo kaJehova wahlala endlini ka-Obede Idomi umgidi inyanga ezintathu. UJehova wambusisa u-Obede Idomi nendlu yakhe yonke. Verse 12. Kwatshela inkosi uDavide ukuthi uJehova ubusisile indlu ka-Obede Idomi nakho konke kwakhe ngenxa umphongolo kaNkulunkulu. UDavide wahamba wanyuka umphongolo kaNkulunkulu endlini ka-Obede Idomi wawuyise emzini kaDavide ngokujabula. Verse 13. Kwakuthi ababethwele umphongolo kaJehova sebehambile inyathelo eziyisithupha wahlaba inkabi nethole elikhuluphalisiweyo. Verse 14. UDavide wasina phambi kukaJehova ngamandla akhe wonke. UDavide wayibhinqa ingubo yamahlombe elineni. Verse 15. Kanjalo uDavide nayo yonke indlu ka-Israyeli benyusa umphongolo kaJehova ngokukhamuluka nangokukhala kwecilongo. Verse 16. Kwathi umphongolo kaJehova ungena nje emzini kaDavide, uMikhali indodakazi kaSawuli walunguza efasteleni wabona inkosi uDavide itshekula isina phambi kaJehova, wayidelela enhliziyweni yakhe. Verse 17. Wawungenisa umphongolo kaJehova ubeka endaweni yawo phakathi kwetende uDavide alimisele wona. UDavide wanikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula phambi kaJehova. Verse 18. UDavide seqedile ukunikela ngomnikelo wokushiswa nangeminikelo yokuthula, wabusisa abantu egameni likaJehova Sebawothi. Verse 19. Kwababela bonke abantu esixukwini sonke sakaIsrayeli, abesilisa nabesifazane. Kwaba yilowo nalowo ucezu lwesinkwa nesicubu senyama nesigaxa sezithelo zomvini ezomileyo, base behamba abantu bonke baya kwaba yilowo nalowo ekhaya lakubo. Verse 20. UDavide wayesebuya ukubusisa indlu yakhe, uMikhali indodakazi kaSawuli waphuma ukuhlangabeza uDavide wathi, iyeka udumo lwenkosi ka-Israyeli namuhla ezambulile namuhla emehlweni ey'ncekukazi zezinceku zakhe njengomuye wamayiyane ezambula nokuzambula. verse 21, wayesethi uDavide kuMikhali, ngaphambi kwaJehova wangikhetha phezu kukayihlo naphezu kwayo yonke indlu yakhe ukungimisa ukuba ngibe ngumbuso wabantu bakaJehova kwa-Israyeli. Yebo, ngaphambi kwaJehova ngathokoza. Verse 22, ngiyakudelela kakhulu kumaloko, ngithotshiswe nasemehlweni ami, kodwa incekukazi okhulume ngazo ngiyakudunyiswa yizo. Verse 23, uMikhali indodakazi kaSawuli akazalanga mntwana kwaze kwaba lusuku lokufa kwakhe. USamuweli wesibili, isahluko 7, uverse 1. Kwathi lapho inkosi ihlala endlini yayo, uJehova eseyiphumzile izithenzi zazo zonke, nxa zonke. Verse 2, inkosi yathi kuNathani umprofethi, bheka, mina ngihlala endlini yemsedari, kepha umphoko kaNkulunkulu uhlala phakathi kwezilenge. Verse 3, uNathani wathi enkosini, hamba, wenze konke okusenhlizweni yakho ngokuba uJehova unawe. Verse 4, kepha kwathi ngalobo busuku izwi kaJehova lafika kuNathani lathi. Verse 5, hamba utshele inceku yami uDavide ukuthi, usho kanje uJehova, uyakungakhela indlu ukuba ngihlale kuyona na. Verse 6, ngokuba angihlalanga ndlu kusuka losuna ngakhuphula ngalo abantwana bayizala eGibhithe uze kube namuhla, kepha ngangilokhu ngihambe etendeni nasetabanakele. Verse 7, endani zonke engihambahambe kuzo nakubo bonke abantwana bakwaIsrayeli ngake ngakhuluma yini izwi noma kusiphi isizwe sakwaIsrayeli engasiyaleza ukwalusa abantu bami Israyeli ukuthi anginakhethalanga ngani indlu yemisedari na. Verse 8, ngalokhu uyakusho kanje enceni yami uDavide uthi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, mina ngakukhetha endlelweni ekwaluseni izimvu kuba ube ngumbuso wabantu bami kwaIsrayeli. Verse 9, nganginawo nomaphi lawo wawuya khona, nganquma zonke izisa zakho ngaphambi kwakho, ngiyakukwenza igama elikhulu njengegama labakhulu abasemhlabeni. Verse 10, ngiyakumisela abantu bami u-Israyeli indawo, ngibatshela ukuba bahlale endaweni yabo bangabe sakanyakaziswa, futhi abantu ababi abasakubahlupha njengakuqala. Verse 11, kusukela usuku engayaliza ngayo abahluleli ukuba babe phezu kwabantu bami Israyeli, ngikuphumuze ezitheni zakho zonke, futhi uJehova uyakukutshela ukuthi uJehova uyakwenzela wena indlu. Verse 12, kuyakuthi lapho izinsuku zakho sesiphelile ube usulele koyihlo, ngiyakumisa inzalo yakho emva kwakho eyakuphuma ezibilini zakho, ngiqinise umbuso wayo. Verse 13, yiyo yowakhela igama lami indlu, ngiyakuqinisa isihlalo sobukhosi sombuso wayo kuze kube phakade. Verse 14, mina ngiyakuba nguyise yona ibe indodana yami, uma yenza okubi ngiyakuyilaya ngenduku yabantu nangemivimbo yabantwana babantu. Verse 15, kepha umusa wami awukusuka kuyo njengalokho ngawususa kuSawuli engamsusa ngaphambi kwakho. Verse 16, indlu yakho nombuso wakho kuyakuqiniswa njalo phambi kwakho, isihlalo sakho sobukhosi siyakumiswa kuze kube phakade. Verse 17, njengawo wonke lawo mazwi nanjawo wonke lawo mbono uNathani wakhuluma uDavide. Verse 18, uDavide inkosi wayesengena wahlala phambi kaJehova wathi, ngingubani inkosi Jehova nendlu yami iyini ukuze ungilethe kuze kube lapha na? Verse 19, lokho kwakuyinto encane nje nokho mehleni akho nkosi Jehova, kepha ukhulumile futhi ngendlu yenceku yakho isekude, ukukhulume futhi ngendlela yabantu nkosi Jehova. Verse 20, uDavide ungenezele ngokuthini kuwe na? Wena uyayazi inceku yakho nkosi Jehova. Verse 21, ngenxa yezwi lakho nanjengokwenhliziyo yakho wenzile konke lokho okukhulu kuba ukwazise inceku yakho. Verse 22, ngalokho mkhulu nkosi Jehova ngokuba akakho njengawe, akukho unkulunkulu ngaphandle kwakho njengakho konke esikuzulweyo ngeyindlebe zethu. Verse 23, yayiyiphi isizwe sasisodwa emhlabeni esinjengabantu bakho Israyeli, uNkulunkulu aye kuzihlengela bona ukuba babe ngabantu bakhe, azenzele igama, anezele nina izinto ezinkulu, alenzele izilakini izinto ezisabekayo phambi kwabantu bakho wazihlengela bona eGibhithe ezizweni nakubo onkulunkulu bazo na? Verse 24, wazimisela ukuba abantu bakho Israyeli babe ngabantu bakho kuze kube phakade, wena Jehova ube unkulunkulu wabo. Verse 25, manje Jehova Nkulunkulu izo likhulumile ngenceku yakho nangendlu yayo liqinise kuze kube phakade wenze njengokukhuluma kwakho. Verse 26. Malibe likhulu igama lakho kuze kube phakade kuze kuthiwe uJehova Sebawothi unguNkulunkulu kaIsrayeli indle enceku yakho uDavide imiswe ngaphambi kwakho. Verse 27. Ngoba wena Jehova Sebawothi uNkulunkulu kaIsrayeli wambulele endlebeni enceku yakho ukuthi ngiyakwakhela indlu lokho enceku yakho ithole isibindi nokukhuleka lomkhuleko kuwe. Verse 28. Manje Nkosi Jehova wena unguNkulunkulu namazwi akho ayiqiniso uthemisile enceku yakho lokho okuhle. Verse 29. Ngalokho ke mawuvume ukubusisa indlu enceku yakho ukuba ibe sebusweni bakho kuze kube phakade ngoba wena Nkosi Jehova ukhulumile ngesibuso sakho mayibusise indlu enceku yakho kuze kube phakade. USamuweli wesibili isahluko 8 uverse 1. Kwathi emva kwalokho uDavide washaya amaFilisti wawahlula wathatha itomu lomzimkhulu esandleni samaFilisti. Verse 2. Washaya nabantu abakaMowabi wabalinganisa ngentambo wabalalisa emhlabathini wabalinganisa ngentambo ezimbili abayakubulala nangentambo ephelele abakusindiswa. AbakaMowabi base beba yingcewu kaDavide bathela intela. Verse 3. UDavide wamshaya uRadazeri indodana kaRehobe inkosi yaseSoba ekuhambeni kwakhe ukubuyisa umbuso wakhe ngasemfuleni. Verse 4. UDavide wamaphuca amahashi aba inkulungwane amakhulu ayisikhombisa nemigundatshane eyinkulungwane engamashumi amabili. UDavide wanquma imisipha ya wonke amahashi yenqola washiya wenqola eziyikhulu kodwa. Verse 5. Ama-Aramu aseDamaseku esefika umsiza uHadadezeri inkosi yaseSoba, uDavide wabulala abantu abayinkulungwane engamashumi amabili nambili kuma-Aramu. Verse 6. UDavide wamisa amakhanda e-Aramu laseDamaseku. Ama-Aramu aba yingcewu kaDavide athela intela. UJehova wanqobisa uDavide nomaphi lapho eya khona. Verse 7. UDavide wathatha izihlangu zegolide ezayisengcekwini zikaHadadezeri waziletha eJerusalema. Verse 8. Emizini kaHadadezeri iBetha neBherathayi inkosi uDavide yathatha ithusi eliningi kakhulu. Verse 9. Lapho uThoyi inkosi yaseHamati ezwa ukuthi uDavide ushayile yonke impi yaHadadezeri. Verse 10. UThoyi wathuma uJoramu indodana yakhe inkosi uDavide ukuyibingelela nokuyibusa ngokuba yayiwulwile uHadadezeri. Yamnqoba ngokuba uHadadezeri wayelokhu elwa noThoyi esandleni sakhe wayenezitsha zesiliva nezitsha zegolide nezitsha zethusi. Verse 11. Nalezo inkosi uDavide yazingcwelisa uJehova kanye nesiliva negolide eyangcwelisile livela ezizweni zonke ezayizahlulile. Verse 12. E-Aramu nakwaMowabi nakubantu baka-Amoni nakumaFilisti nakuma-Amaleki nasempangweni kaHadadezeri indodana kaRehobe inkosi yaseSoba. Verse 13. UDavide wazenzela igama ekubuyeni kwakhe esebulela ama-Aramu ayinkulungwane eziyishumi neshagalombili esigodini saseSawuti. Verse 14. Wamisa amakhanda kwa-Idomi. Kulo lonke la-Idomi wamisa amakhanda abo bonke aba-Idomi baba yincewu zikaDavide. UJehova wamnqobisa uDavide nomaphi lapho eyakhona. Verse 15. UDavide wabusa phezu kwa-Israyeli wonke. UDavide waphatha ukwahlulela nokulunga kubo bonke abantu bakhe. Verse 16. UJowabe indodana kaSeruya wayephezu kwempi. UJoshoshafati indodana kaHahilumi wayengumabhalana. Verse 17. USadoki indodana kaHitubi no-Abiheli indodana ka-Abiyathara babe ngabapristi. USeraye wayengumbhali. Verse 18. UBenayi indodana kaJehoyada wayephezu kwamakhereti namapereti amadodana kaDavide ayengabapristi. USamuweli wesibili isahluko 9 uverse 1. UDavide wathi, usekhona yini osele endlini kaSawuli ukuba ngimenze nomusa ngenxa kaJonathani na? Verse 2. Kwakukhona endlini kaSawuli inceku egama layo linguSiba. Bambizela kuDavide, inkosi yathi kuye, ungusiba na? Wathi, inceku yakho inguye. Verse 3. Inkosi yayisithi, akusekho endlini kaSawuli noyedwa engamenzela umusa kaNkulunkulu na? USiba wathi enkosini, uJonathani usale ndodana elunyonga ngenyawo. Verse 4, yathi inkosi kuyo iphi na, uSiba wathi enkosini, bheka isendlini kaMakiri indodana kaMiyeli eLodebari. Verse 5,
inkosi uDavide yayisithuma yamlanda endlini kaMakiri indodana kaAmiyeli waseLodebari.
Verse 6, uMefibhosheti indodana kaJonathani kaSawule wafika kuDavide wawa ngobuso wakhuleka. UDavide wathi, Mefibhosheti wathi, nansi inceku yakho. Verse 7, uDavide wayesethi kuye, ungesabi ngokuba impela ngiyakwenzela umusa ngenxa kaJonathani uyihlo, ngikubuyisele lonke izwe likayihlo uSawuli, udle njalo etafuleni lami. Verse 8, wakhuleka wathi, yini inceku yakho ukuba ubheke inja efileyo njengami na? Verse 9, inkosi yayisimbiza uSiba inceku kaSawuli yathi kuye, konke kukaSawuli nokwendlu yakhe yonke ngikunike indodana yenkosi yakho. Verse 10, uyakumlimela umhlabathi wena madodana akho nenceku yakho uvune ukuba indodana yenkosi yakho ibe nokudla, kepha uMefibhosheti indodana yenkosi yakho uyakudla njalo etafuleni lami. USiba wayenamadodana ayishumi nanhlanu neyinceku engamashumi amabili. Verse 11, uSiba wathi enkosini, njengakho konke inkosi yami, inkosi eyale ngakho inceku yakho iyakwenze njalo inceku yakho. UMefibhosheti uyakudla etafuleni lenkosi njengenye yamadodana enkosi. Verse 12, uMefibhosheti wayenendodana encane egama lalinguMikha. Bonke ababehlala endlini kaSiba babeyizinceku zikaMefibhosheti. Verse 13, uMefibhosheti wayesehlala eJerusalema ngokuba wadla njalo etafuleni lenkosi wayelunyonga ngezinyawo zakhe zombili. USamueli wesibili, isahluko 10, verse 1. Kwathi emva kwalokho inkosi yabantwana baka-Amoni yafa, uHanuni indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sayo. Verse 2, uDavide wathi, ngiyakumenzela umusa uHanuni indodana kaNahashi njengalokho uyise angenzela umusa. UDavide wayesethuma ngesandla sezinceku zakhe ukumduduza ngoyise. Zafika ke inceku zikaDavide ezweni labantwana bakwa-Amoni. Verse 3, kepha izikhulu zabantwana baka-Amoni zathi kuHanuni inkosi yazo, imbala ngokubona kwakho uDavide uthume abaduduzi kokuba atuse uyihlo na? UDavide akazithumanga yini inceku zakho kuwe ukuba ziphenye umuzi uhlole ziwuchithe na? Verse 4, uHanuni wayesebamba inceku zikaDavide waphucula ingxenye yesilevu zazo, wahina ingubo zazo phakathi kwaze kwaba sezinqeni zazo wayimukisa. Verse 5, lapho sebemtshela uDavide lokho, wathumela ukuzihlangabeza ngokuba ayenamahloni kakhulu lawo madoda. Yathi inkosi, hlane eJerikho zize zihlume izilevu zeni bese nibuya. Verse 6, abantu baka-Amoni sebebone ukuthi banengekile kuDavide, abaka-Amoni bathuma baqasha ama-Aramu aseBhethi-Rehobe nama-Aramu aseSoba imigundatshana eyinkulungwane engamashumi amabili, nenkosi yaseMahane inabantu abayinkulungwane nabantu baseThobi beyizinkulungwane eziyishumi nambili. Verse 7, uDavide sezwile lokho wamthuma uJowabe nempi yonke yamaqhawe. Verse 8, abantwana baka-Amoni baphuma bahlela yipi ngasesikhaleni sesango, ama-Aramu aseSoba naseSerobe nabantu baseThobi nabaseMahaka babebodwa endle. Verse 9, kepha uJowabe esebona ukuthi izimpondo zempi zimhaqile ngaphambili nangasemumva, wakhetha kwabakhethikiyeyo bakwa-Israyeli wabahlela ukuba balwe nama-Aramu. Verse 10, abantu abaseleyo wababeka esandleni sika-Abishayi umfowabo, wabahlela ukuba balwe nabantwana bakwa-Amoni. Verse 11, wathi uma ama-Aramu engahlula ungisize, kepha uma abantwana baka-Amoni bekwahlula ngiyakufika ngikusize. Verse 12, qinani, masiziqinise ngenxa yabantu bakithi nangenxa yemizi kaNkulunkulu wethu, uJehova makenze okuhle emehlweni akhe. Verse 13, uJowabe nabantu ababenaye base besondela ukuba balwe nama-Aramu, kepha abaleka phambi kwakhe. Verse 14, laba abantwana baka-Amoni bebona ukuthi ama-Aramu abalekile, babaleka nabo phambi kwa-Abishayi bangena mzini. uJowabu wayesebuya kubantwana bamaMoni weza eJerusalema. Verse 15. Ama-Aramu esebonile ukuthi anqotshiwe phambi kukaIsrayeli abuthana ndawonye. Verse 16. UHadadezeri wathuma wakhipha ama-Aramu ayephesha komfula afika eHelamu usobaka induna yempi kaHadadezeri ephambi kwawo. Verse 17. UDavide watshela wabutha wonke uIsrayeli wawela eJodane wafika eHelamu ama-Aramu azihlela ukuhlangabezana noDavide alwa naye. Verse 18. Ama-Aramu abaleka phambi kwa-Israyeli uDavide wabulala ama-Aramu inqola engamakhulu ayisikhombisa nabamahasha abayinkulungwane engamashumi amane kwamshaya uShobaki induna yempi yabo wafela khona lapho. Verse 19. Lapho onke amakhosi ayiyinceku zikaHadadezeri ebonile ukuthi anqotshiwe phambi kwa-Israyeli enza ukuthula no-Israyeli abakhonza ama-Aramu ayesaba ukusiza abantwana baka-Amoni futhi. USamuweli wesibili, isahluko 11, uvesi 1. Emva konyaka, ngesikhathi sokuhlaselwa kwamakhosi, uDavide wamthuma uJowabe nezinceku zakhe zinaye, kanye no-Israyeli wonke, babachitha abantwana baka-Amoni, bavimbezela iRaba, kepha uDavide wahlala eJerusalema. Verse 2. Kwathi kusihlwa, uDavide wavuka embhedeni, wahamba uphahleni lwendlu yenkosi, wabona sesophahleni owesifazane egeza. Owesifazane wayemuhle kakhulu ebukeka. Verse 3. UDavide wathuma wabuza lo wesifazane, omunye wathi, "Lo akasiye uBathisheba yini, indodakazi ka-Eliyamu, umka-Urimu Meti na?" Verse 4. UDavide wathuma ithunya, wamthatha wangena kuye walala naye. Ngokuba wayesehlamlukile yena ekungcoleni kwakhe wabuyela ekhaya. Verse 5. Owesifazane wamitha wathuma wamtshela uDavide wathi ngikhulelwe. Verse 6. UDavide wayesethumela kuJowabe ngokuthi thuma kimi uUriya umhethi. UJowabe wamthuma uUriya kuDavide. Verse 7. Esafikile kuye uUriya uDavide wabuza kuye impilo yakhe nempilo yabantu ukuthi impi ihamba kanjani. Verse 8. UDavide wayesathi ku-Uriya, "Yehla uye endlini yakho, geza inyawo zakho." Uriya waphuma endlini yenkosi, kwamlandela isipho sokudla esivela enkosini. Verse 9. Kepha uRiya walala ngasemnyango wendlu yenkosi, kanye nazo zonke izinceku zenkosi yakhe, akahlelanga endlini yakhe. Verse 10. UDavide setsheliwe ukuthi uRiya akehlelanga endlini yakhe, uDavide wathi ku-Uriya, "Awubuye kuhambeni yini, awehlelanga ngani endlini yakho na?" Verse 11. UUriya wathi kuDavide, "Umphongolo no-Israyeli noJuda bahleze madokodweni, inkosi yami uJowabe nezinceku zenkosi yami zimisile endle, mina kepho ngingena endlini yami ngidle ngiphuze ngilale nomkami na? Kuphila kwakho nokuphila komphefumulo wakho angiyuyenza leyo nto." Verse 12. Wayesethi uDavide ku-Uriya, "Hlala lapha nanamuhla, kusasa ngiyakuvumela ukuba uhambe." U-Uriya wayesehlala eJerusalema lolo suku nolulandelayo. Verse 13. Esebiziwe nguDavide wahla waphuza phambi kwakhe wamdakiswa, kusihlwa waphuma kuyona lembhedeni kanye nezinceku zenkosi, kepha akehlelanga endlini yakhe. Verse 14. Kwathi ekusela uDavide wamlobela uJowabe incwadi wayithuma ngesandla sika-Uriya. Verse 15. Waloba encwadini ukuthi, "Misani uUriya ngaphambili lapho impi ishisa khona, nihlehle kuye ukuba ashaywe afe." Verse 16. Kwathi uJowabe esehlozinga umuzi wamisa uUriya endaweni lapho azi ukuthi kukhona amadoda anamandla. Verse 17. Abantu bomuzi baphuma balwa noJowabe, kwawa abantu abathile inceku zikaDavide, wafa naye uUriya umhethi. Verse 18. UJowabe wayesethuma wamtshela uDavide zonke iindaba zempi. Verse 19. Wasiyala isithuya ngokuthi, "Lapho uqedile ukuyitshela inkosi zonke izindaba zempi." Verse 20. "Kuyakuthuma kuvuka intukuthelo yenkosi ithi kuwe, nisondeleleni ngakoko emzini ukulwa na? Beningazi yini ukuthi bebeyakucibishela besogangeni na?" Verse 21. "Ngubani owabulala u-Abimeleki indodana kaJerubesheti na? Angitho wesifazane esogwangela wamphotha ngembokodo wafa eThebesi na? Nisondeleleni kangako gangeni na? Uthi inceku yakho uUriya umhethi ifile nayo." Verse 22. "Sase siyahamba isithunya safika samtshela uDavide konke esasikuthunyelwe nguJowabe." verse 23, isithi uyosathi kuDavide, amadoda ayisehlula asiphumela endle kepha sawaficazela kwazi kwaba sesikhaleni sesango. Verse 24, abacibishela bacibishela izinceku zakho besogangela ezinye izinceku zenkosi zifile nenceku yakho Uriya umhethi ifile nayo. Verse 25, uDavide wayesethi kuso isithunywa, uyakusho kanje kuJowabe uthi, lento mayingabimbi emehlweni akho, ngokuba inkemba idla omunye njengomunye. Qinisa impi yakho ngasemzini uchithe bese uqunga isibindi. Verse 26, umka Uriya sezwa ukuthi uUriya indoda yakho file, wayelilela indoda yakhe. Verse 27, sekuphelile ukulila uDavide, wathuma umlethe endlini yakhe, waba ngumkakhe, wamzalela indodana, kepha leyo nto eyenziwe nguDavide yayiyimbi emehlweni kaJehova. USamuel wesibili, isahluko 12, verse 1. UJehova wayesethuma uNathani kuDavide, wafika kuye wathi kuye, kwakukhona amadoda amabili emzini munye, enye icebile, enye impofu. Verse 2, ecebileyo yayinezimvu nenkomo eyiningi kakhulu. Verse 3, kepha impofu yayingenalutho inexhukazana nje lilinye elincane kuphela, eyayinithengile yalondla, lakhulela kuwe nakubantwana bayo, ladla ucwezi lawo, laphuza esitsheni sayo, lalala esifubeni sayo, lanjengendodakazi kuyo. Verse 4, kwase kufika isihambi endodeni ecebileyo, yayeka ukuthatha ezimvini nasezinkomeni zayo kusilungisela leso sihambe sasifikile kuwe, kepha yathatha ixhukazana lendoda empofu yalilungisela umuntu wayefike kuyo. Verse 5, intukuthela kaDavide yavutha kakhulu ngalowo muntu, wathi kuNathani, kuphila kukaJehova umuntu owenze lokho ufanele ukufa. Verse 6, uyakulibuyisa ixhukazana liphindwe kane ngokuba enze lokho nangokuba wayengenasihawu. Verse 7, uNathani wathi kuDavide, nguwe lowo muntu. Usho kanje uJehova uNkulunkulu wezali uthi, ngakugcoba ube inkosi phezu kwezali, ngakophula esandleni sikaSawule. Verse 8, ngakunika indlu yenkosi yakho nabafazi benkosi yakho esifubeni sakho, ngakupha indlu kaIsrayeli neyakwaJuda. Uma lokho bekuncane, ngangiyakwenzela nokunye. Verse 9, uthelelelani zikaJehova ukuba wenze ukuba emehlweni akhe na? Ubulela uUriya umhethi ngenkemba, wathatha umkakhe abe ngumkakho, wabulala ngenkemba yabantwana baka-Amoni. Verse 10, ngalokho inkemba ayikusuka endlini yakho ngokuba ungidelele, wathatha umka uUriya umhethi ukuba abe umkakho. Verse 11, usho kanje uJehova uthi, bheka, ngiyakuvusela ukube kuvela endlini yakho, ngithatha abafazi bakho phambi kwamehlo akho, ngibanika umakhelwane wakho alale nabafazi bakho ekukhanyeni kwaleli langa. Verse 12, ngoba wena wakwenza ngasese, kepha mina ngiyakukwenza lokhu phambi kuka-Israyeli wonke naphambi kwelanga. Verse 13, uDavide wathi kuNathani, ngonile kuJehova. UNathani wathi kuDavide, noJehova ususile isono sakho, awuyukufa. Verse 14, nokho ngokuba ngaleso senzo waveza ithuba elikhulu lokuba izisa zikaJehova zihlambalaze umntwana owamzalelwayo uyakufa nokufa. Verse 15, uNathani wayesebuyela endlini yakho, Jehova wamshaya ngesifo umntwana owazalwa uDavide umka Uriya, wagula kakhulu. Verse 16, uDavide wamncenga uNkulunkulu ngomntwana, uDavide wazila ukudla wangena walala emhlabathini ubusuku bonke. Verse 17, amalunga endlu asuka aya kuye ukumvusa emhlabathini, kepha akavumanga futhi kadlanga lutho nawo. Verse 18, kwathi ngangosuku lwesikhombisa umntwana wafa, inceku zaDavide zesaba ukumtshela ukuthi umntwana ofile, ngokuba zathi, bhekani umntwana esezwa sakhuluma kuye akalalelanga izwi lethu, pho singamtshela kanjani ukuthi umntwana ofile angenza ingozi. Verse 19, kepha uDavide ebona ukuthi inceku zakhe ziyanyenyezelana, uDavide waqonda ukuthi umntwana ofile. UDavide wayesethe incweni zakhe, usefile umntwana na? Zathi, ufile. Verse 20, uDavide wayesevuka emhlabathini wageza, wayigcoba, waphendukela izingubo zakhe, wangena endlini kaJehova wakhuleka, wayesendlini yakhe lapho esecela ukudla bakubeka phambi kwakhe wadla. Verse 21, zase zithi inceku zakhe kuye, yintoni leyo yenzileyo na? Wazila ukudla wakhala ngomntwana esekhona, kepha lapho esefile uvukile wadla. Verse 22, Wathi ke yena, umntwana esekhona ngazi la ukudla ngakhala, ngokuba ngathi ngubani wazwe ngabe uJehova yakuba nomusa kimi ukuba umntwana aphile na. Verse 23, manje usefile, ngiyakuzilelani na, ngingambuyisa yini, ngiyakuya kuye kepha yena akayikubuyela kimi. Verse 24, uDavide wamduduza uBhethisheba umkakhe, wangena kuyolala naye, wazala indodana waqamba igama layo ngokuthi uSolomoni, uJehova wamthanda. Verse 25, wathuma ngesandla sikaNathani umprofeti, wambiza ukuthi uJedidiya ngenxa kaJehova. Verse 26, uJowabe walwa neRaba labantwana baka-Amoni, wathatha umuzi wenkosi. Verse 27, uJowabe wathuma ithunywa uDavide wathi, ngilwa neRaba, yebo ngathatha umuzi wamanzi. Verse 28, ngalokho butha abantu abaseleyo umise nakuwo umuzi uwuthathe, funa mina ngiwuthathe umuzi ubizwe ngegama lami. Verse 29, uDavide wayesebutha bonke abantu waya eRaba wala nalo walithatha. Verse 30, wathatha umqhele wenkosi yabo ekhanda layo, isisindo sayo sasingayizitaladi legolide, itshe eliyigugu likuwo, wabekwa ekhanda kaDavide, wakhipha emzini impango eningi kakhulu. Verse 31, wakhipha nabantu ababephakathi kwawo, wababeka emsaheni, nasezibhuqweni zensimbi, nasemazembeni ensimbi, wabasebenzisa kohogela, weze njalo kuyo yonke imizi ka-Amoni, uDavide nabo bonke abantu babuyela eJerusalema.
USamuweli wesibili, isahluko 13, uverse 1. Kwathi emva kwalokho u-Absalomu indodana kaDavide wayenodadewabo obukekayo ogama lakhe linguTamari. U-Amnoni indodana kaDavide wamthanda. Verse 2. Amnoni wajilajileka waze wagula ngenxa dadewabo uTamari ngokuba oyintombi, kwangenakwenzeka emehlweni ka-Amnoni ukwenza lutho kuye. Verse 3. Kepha u-Amnoni wayenomngane ogama lakhe linguJonadaba, indodana kaShimeya umfowabo kaDavide. UJonadaba wayengumuntu onobuqili kakhulu. Verse 4. Wathi kuye, uzacelani kanjalo wena ndodana yenkosi imihla ngemihla na? Ungangitshele na? Wathi u-Amnoni kuye, ngithanda uTamari udadewabo ka-Absalomi umfowethu. Verse 5. Wayesethi uJonadaba kuye, lala embhedeni wakho uzishaye ogulayo. Lapho eseza uyihlo ukubona uthi kuye, ake kuze uTamari udadewethu angiphe ukudla, akulungise ukudla emehlweni ami ukuba ngikubone ngikudle esandleni sakhe. Verse 6. Wayeselala phansi u-Amnoni walishaya ogulayo. Isifikile inkosi ukumbona, u-Amnoni wathi enkosini, ake kuze uTamari udadewethu enza amaqebelengwane amabili phambi kwami ukuba ngidle esandleni sakhe. Verse 7. UDavide wayesethumela endlini kaTamari ngokuthi, hamba manje uye endlini ka-Amnoni umnewenu umlungisele ukudla. Verse 8. Wayesehamba uTamari waya endlini ka-Amnoni umnewabo, wayelele phansi, wathatha inhlama eqova, wenza amaqebelengwane phambi kwakhe, wawapheka amaqebelengwane. Verse 9. Wayesethatha ikhanzi, wawathulula phambi kwakhe, kepha wala ukudla. U-Amnoni wathi, khipha bonke abantu kimi, baphuma bonke kuye. Verse 10. Wayesethi u-Amnoni kuTamari, letha ukudla ekameleni lami ukuba ngidle esandleni sakho. Tamari wathatha amaqebelengwana awenzileyo wawangenisa ekameleni lika-Amnoni umniwabo. Verse 11. Lapho wasondeza kuye ukuba awadle, wambamba wathi kuye, woza ulale nami dadewethu. Verse 12. Yena wathi kuye, qha mnewethu ungangiphoxi, ngokuba kufanele ukuba kwenziwe kanjalo kwa-Israyeli, ungenzi lobubula. Verse 13. Mina ke ngingayazi nehlazo lami na, nawe uyakuba njengomunye wezibulo zaka-Israyeli, ngalokho ake ukhulume nenkosi ngokuba ayikukunqabela nawe. Verse 14. Akuvumanga nokho kulalela izwi lakhe, kepha ngokuba wayenamandla kunaye wamphoqa walala naye. Verse 15. u-Amnoni wayesemzonda ngenzondo enkulu kakhulu ngokuba inzondo amzonda ngayo abankulu kunothanda kade emthanda ngalo. U-Amnoni wathi kuye, "Vuka uhambe." Verse 16, yena wayesethi kuye, "Lobububo kungixosha bukhulu kunalokho okunye okwenze kimi, kepha kavumanga kumlalela." Verse 17, wayesebiza inceku zakhe eyayisebenza kuye wathi, "Khiphela phandle lo wesifazane asuke kimi uhluthulele eminyango emva kwakhe." Verse 18, wayenengubo enembala ngokuba amadodakazi enkosi ayintombi ayegqoka izingubo ezinjalo. Leyo nceku yayisimkhiphela phandle yathululela eminyango emva kwakhe. Verse 19, uThamari wayesezithela ngomlotha ekhanda, wayiklebhula ingubo yakhe nembala owayeyigqokile, wathwala izandla ekhanda, wamuka ihamba ekiliwalo. Verse 20, Absalom newabo wathi kuye, "Umne wenu Amnon kade nawe na? Thula, dadewethu, ungumne wenu, ungabeki inhliziyo yakho kulento." UThamari wahlala eyisikhwebu nje endlini kaAbsalom newabo. Verse 21, isizwile inkosi uDavide zonke lezo zinto, yathukuthela kakhulu. Verse 22, Absalom akakhulumanga okuhle noma okubi ngokuba Absalom wamzonda uAmnoni lokho emphoqile udadewabo uThamari. Verse 23, kwathi emva kweminyaka emibili epheleleyo u-Absalom wayenabagundi bezimvu eBhali Hasori eliseduze no-Efrayimi. Absalom wamema wonke amadodana enkosi. Verse 24, Absalom waya enkosini wathi, "Bheka inceku yakho inabagundi, mayihambe inkosi nezinceku zayo nenceku yakho." Verse 25, inkosi yathi u-Absalom, "Qha ndodana yami, masingahambi sonke, funa sikusinde." Wayicindezela nokho ayivumanga ukuhamba, kodwa yambusisa. Verse 26, Absalom wayesethi, "Uma kunjalo, makahambe nathi umfowethu Amnoni." Inkosi yathi, "Uyakuhambelani nawe na?" Verse 27, Absalom wayicindezela yaze yavuma ukuba u-Amnoni na wonke amadodana ahambe naye. Verse 28, Absalom wayala izinceku zakhe ngokuthi, "Bhekani, lapho inhliziyo ya-Amnoni ithokoza ngewayini lapho ngithi kini, bulalani u-Amnoni nimbulale ningesabi. Angithi mina nginiyalile na? Yimani isibindi nibe ngamaqhawe." Verse 29, iy'nceku zika-Absalomu zenza ku-Amnoni njengokuyala kwa-Absalomu. Amadodana wonke enkosi ayesesuka, yileyo naleyo yakhwela umnyuzi wayo ayabaleka. Verse 30, kwathi besesendleni kwafika izwi kuDavide lithi, "Absalomu ubulele wonke amadodana enkosi, akusalanga neyodwa yawo." Verse 31, inkosi yayisisuka yakebhula ingubo zayo yalala emhlabathini, nazo zonke izinceku zema lapho izingubo zazo ziklebhukile. Verse 32, uJonadabi indodana kaShimeya umfowabo kaDavide waphendula wathi, "Inkosi yama ingathi babulele izinsizwa zonke amadodana enkosi, lokhu ngu-Amnoni yedwa ofileyo, ngokuba lokho kwakunqunyiwe ngomlomo ka-Absalom kusukela kulolo suku aphoqa ngalo udadewabo uThamari." Verse 33, "Ngalokho inkosi yami inkosi mayingabeki into enhliziyweni yayo yokuthi wonke amadodana enkosi afile, ngokuba ngu-Amnoni yedwa ofileyo." Verse 34, kepho u-Absalom wabaleka, insizwa elindayo yaphamisa amehlo ayo yabuka, bheka kwaqhamuka abantu abaningi ngasendleleni yentaba emva kwayo. Verse 35, uJonadabe wathi enkosini, "Bheka amadodana enkosi ayeza, kunjalo njengokusho kwenceku yakho." Verse 36, kwathi eseqedile ukukhuluma, "Bheka afika amadodana enkosi adazuluka akhala, nenkosi nazo zonke iy'nceku zayo zakhala ngokukhala okukhulu." Verse 37, kepho u-Absalomu wabaleka waya uTalimayi indodana kaMihudi, inkosi yaseGeshuri. UDavide walilela indodana yakhe zonke insuku. Verse 38, wabaleka-ke u-Absalomu waya eGeshure wahlala khona iminyaka emithathu. Verse 39, inkosi uDavide yalangazelela ukuya kwa-Absalomu ngokuba yayisiduduzekile ngom-Amnoni ibona ukuthi sewafa. USamuweli wesibili, isahluko 14, uverse 1. UJowabe indodana kaSeruya wayeseqonda ukuthi inhliziyo yenkosi iku-Absalomu. Verse 2, uJowabe wayesethumela eTekowa walanda khona esifazane ohlaniphileyo wathi kuyake uzishaye olilayo ugqoke ingubo zokulila ungazigcobi ngamafutha kepha ube njengowesifazane oselilela ofileyo izinsuku eziningi. Verse 3, ungene enkosini ukhulume kuyo ngalendlela uJakobe wayesemfunza amazwi emlonyeni wakhe. Verse 3, ungene enkosini ukhulume kuyo ngalendlela uJowabe wayesemfunza amazwi emlonyeni wakhe. Verse 4, lapho esifazane waseTekowa ekhuluma enkosini wawangobuso emhlabathini wakhuleka wathi siza nkosi. Verse 5, inkosi yathi kuye unani na wathi maye ngingumfelokazi indoda yami seyafa. Verse 6, incekazi yakho yayinamadodana amabili alwa wodwa enhle akwabakho umuntu wokulamula kepha enye yashaya enye yayibulala. Verse 7, bheka umndeni wonke usuvukelene incekukazi yakho bathi sinike yena owashaya umfowabo ukuba simbulale ngenxa yomphefumulo womfowabo sichithe indlalifa bayakucima kanjalo ilahle lami eliseleyo bangabe besashiyela indoda yami igama nensalo ebusweni bomhlaba. Verse 8, inkosi yayisithi kowesifazane, yiya endlini yakho mina ngiyakuyaleza ngawe. Verse 9, owesifazane waseTheko wathi enkosini, nkosi yami inkosi, icala malibe phezu kwami, naphezu kwendlu kababa, inkosi nesihlalo sayo sobukhosi kube msulwa. Verse 10, yathi inkosi, oshoyo utho kuwe mlethe kimi, akayukuphinda akuthinte. Verse 11, wayesethi yena inkosi ake ikhumbule uJehova uNkulunkulu wayo ukuba umphindiselwe gazi angaqhubeki ukuchitha nokuba bangayibulali indodana yami. Yathi kuphila kaJehova kuyokuwela phansi nolulodwa unwele lendodana yakho. Verse 12, wayesethi owesifazane incekazi yakho mayikhulume izwi enkosini yami inkosi yathi khuluma. Verse 13, wathi ke owesifazane, uqambeleni okunjalo ngabantu bakaNkulunkulu na, ngokukhuluma nelizwi, inkosi injengonecala, lokhu inkosi ingabuyisi oxoshiweyo wayo. Verse 14, ngokuba simelwe ukufa, sinjengamanzi achithwa emhlabathini, angenakuqoqwa futhi, uNkulunkulu akasuthi ukuphila, kepha uqamba amasu ukuba oxoshiweyo angabi ngumxoshwa kuye. Verse 15, ngalokho ke, lokhu ngize ukukhuluma lelizwe enkosini yami, inkosi ngokuba abantu bengesabisile incekukazi yakho yayisithi mangikhulume enkosini, mhlawumbe inkosi yakwenza izwi lencekukazi yayo. Verse 16, ngokuba inkosi yakuzwa yophula incekukazi yayo esandleni somuntu oyakungichitha mina nendodana yami efeni likaNkulunkulu. Verse 17, yayisithi incekukazi yakho, izwi lenkosi yami inkosi malibe ngelokuthula, ngokuba inkosi yami inkosi injengengelosi kaNkulunkulu ekuzweni okuhle nokubi, uJehova uNkulunkulu wakho makabe nawe. Verse 18, yayisiphendula inkosi yathi wesifazane, ake ungafihli lutho kimi engiyakulubuza mina kuwe, wathi owesifazane, mayikhulume inkosi yami inkosi. Verse 19, yathi ke inkosi, isandla sikaJowabe sinawe yini kukho konke lokhu na? Owesifazane waphendula wathi, kuphila kwakho nkosi yami, akukho muntu ongaphendukela ngosokunene nangokwesokhohlo kukho konke okukhulunywe yinkosi yami inkosi, ngokuba inceku yakho Jowabe yangiyaleza yafunza wonke lawo mazwi emlonyeni wencekazi yakho. Verse 20, uJowabe enceku yakhe wenzile lokhu kuba aphendukazele ubuso bendaba. Inkosi yami ihlakaniphile njengo kuhlakanipha kwengelosi kaNkulunkulu ukwazi konke okusemhlabeni. Verse 21, inkosi yayisithi kuJowabe, bheka-ke yenza lokhu, hamba ubuyise umfana u-Absalom. Verse 22, uJowabe wawa phansi ngobuso, wakhuleka, wayibusisa inkosi. UJowabe wathi, namuhla inceku yakho iyazi ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho nkosi yami, lokhu inkosi ilenzile izwi lenceku yayo. Verse 23, wayesesuka uJowabe wahamba waya eGeshuri wamletha u-Absalomu eJerusalema. Verse 24, inkosi yathi, makaye endlini yakhe angaboni nokho ubuso bami. Wayeseya u-Absalomu endlini yakhe akabonanga ubuso benkosi. Verse 25, kwa-Israyeli wonke kwakungekho muntu omuhle njengo-Absalomu owababazeka kakhulu kungekho sici kuye kusukela ematheni onyawo kuze kube sokhakhayini. Verse 26, nxa ephucile ikhanda lakhe ngokuba wayelokhu eliphucile njalo ngasekupheleni konyaka, lokhu iy'nwele zakhe zamsinda ngalokho waziphucula. Walinganisa izinwele zekhanda lakhe zalinganisa namashekeli angamakhulu amabili ngesisindo senkosi. Verse 27, Absalomu wazalelwa amadodana amathathu nendodakazinye egama layo linguThamari, yayingowesifazane obukeka emuhle. Verse 28, Absalomu wahlala eJerusalema iminyaka emibili epheleleyo engabuboni ubuso benkosi. Verse 29, Absalomu wayesethumela kuJowabe ukuba amthume enkosini, kepha kavumanga ukuza kuye, waphinda wathumela owesibili, kepha kavumanga ukuza. Verse 30, wayesethe encekwini zakhe, bhekani insimu kaJowabe iseduze neyami, unebhali khona, hambani ithungele ngomlilo, iy'nceku zika-Absalomu zayithungela-ke insimu ngomlilo. Verse 31, wayesesuka uJowabe waya ku-Absalomu endlini yakhe wathi kuye, iy'nceku zakho ziyithunguleleni insimu yami ngomlilo na? Verse 32, Absalomu wayesethi kuJowabe, bheka ngithumele kuwe ngithi, woza lapha ukuba ngikuthume enkosini ukuyothi kusukela eGeshura na, ngabe kungcono kimi ukuba bengisekhona lapho ngalokho mangibone ubuso benkosi uma kukhona icala kimi mangiyibulale. Verse 33, wayeseya uJowabe enkosini wayitshela, isimbizile u-Absalomu weza enkosini wakhothamela kuyo ubuso bakhe bubheke phansi phambi kwenkosi, inkosi yamanga u-Absalomu. USamuweli wesibili, isahluko 15, verse 1. Kwathi emva kwalokho u-Absalomu wazilungiselela inqola namahashi nabantu abangamashumi ayisihlanu ukuba bagijime phambi kwakhe. Verse 2, Absalomu wavuka ekuseni wema ngaseceleni kwendlela yesango, kwakuthi wonke umuntu onecala liya enkosini ukuba lithethwe. Absalomu wambiza wathi, ungowamuphi umuzi na? Athi, inceku yakho ingowesinye sezizwe zakwa-Israyeli. Verse 3, wathi u-Absalomu kuye, bheka, izindaba zakho zinhle zilungile, kepha akukho muntu obekwe yinkosi ukuba akuzwe. Verse 4, Absalomu wathi futhi, sengathi ngingenziwa umahluleli ezweni kuze kimi wonke umuntu onecala nendaba ngimenzele ukulunga. Verse 5, kwathi lapho kusondela umuntu ukuba akhuleke kuye, wayeselula isandla sakhe wambamba wamanga. Verse 6, wenze njalo u-Absalomu kubo bonke abaka-Israyeli abeza enkosini ngamacala, Absalomu weba izinhliziyo zabantu bakwa-Israyeli. Verse 7, kwathi ngasekupheleni kweminyaka engamashumi amane, Absalomu wathi enkosini, mangihambe ukugcwalisa isithembiso sami engasithembisa kuJehova eHebron. Verse 8, ngokuba inceku yakho yenza isithembiso ngisahleze eGeshure lase-Aramu sokuthi uma uJehova engibuyisela impela eJerusalema ngiyakumkhonza uJehova. Verse 9, inkosi yathi kuyihamba ngokuthula, wayesesuka waya eHebron. Verse 10, kepha u-Absalomu wathuma izinhloli ezizweni zonke zakwa-Israyeli ngokuthi, lapho nizwa ukukhala kwecilongo nothi u-Absalomu uyinkosi eHebron.
Verse 11. Kwahamba no-Absalomu abantu abangamakhulu amabili bebiziwe bephuma eJerusalema, bahamba bemsulwa bengazilutho nakanci. Verse 12. Absalomu wathuma walanda u-Ahishofeli umgiloni umluleki kaDavide emzini wakubo waseGilo esanikela ngemhlatshelo, uzungu lwaqina abantu banda njalo ku-Absalomu. Verse 13. Kwafika umbiko uDavide wathi, izinhliziyo zabantu bakaIsrayeli silandela u-Absalomu. Verse 14. uDavide wayesethe incekwini zakhe zonke ezazinaye eJerusalema, sukani sibale ngokuba uma singenzi njalo, akukhuphuka muntu kithi phambi kwe-Absalomu, sheshani muke funa sifice masinyane asehlisele okubi, awuchithe umuzi ngosiko lwenkemba. Verse 15. Inceku zenkosi zathi enkosini, noma yintoni engayikhetha inkosi yethu, inkosi pheka nazi izinceku zakho. Verse 16. Yayisiphuma inkosi bonke abendlu bayo beyilandela, inkosi yashiya abesifazane abayishumi abayizanciza ukuba balinde indlu. Verse 17. Yaphuma-ke inkosi bonke abantu beyilandela bahlala eBhethi-Hamihaki. Verse 18. Zonke inceku zadlula eceleni kwakhe kanye na wonke amakhereti na wonke amapheleti na wonke amagidi, abantu abangamakhulu ayisithupha ayilandela isuka egadi adlula phambi kwenkosi. Verse 19. Inkosi yayisithi ku-Ithaya umgidi, nawe uhambelani nathi na, buya uhlale nenkosi ngokuba ungumfokazi nomgxosha endaweni yakho. Verse 20. Ufikile izolo nje, ngikuzaluzulusile nathi yini namuhla, ngisahamba lapho ngiya khona na, buya wena ubuyise nabafowenu umusa neqiniso makube nawe. Verse 21. U-Ithayi wayiphendula inkosi wathi, kuphila kwaJehova nokuphila kwenkosi yami, inkosi impela kuleyo ndawo eyakuba kuyo inkosi yami, noma kusekufeni noma kusekuphileni, lapho iyakuba khona nenceku yakho. Verse 22. uDavide wathi ku-Ithayi, hamba uwele u-Ithayi umgidi, wawela kanye nabo bonke abantu bakhe nazo zonke izingane zazinaye. Verse 23. Izwe lonke lakhala ngezwe likhulu, nabantu bonke bawela nenkosi futhi yawela umfudlani iKidroni, nabantu bonke bawela ngasendleleni yasehlane. Verse 24. Bheka kwafika noSadoki na wonke amaleve naye ethwele umphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu, abeka phansi umphongolo kaNkulunkulu, Abhiyathara wenyuka baze baphuma bonke abantu emzini. Verse 25. Inkosi yathi kuSadoki, buyisela emzini umphongolo kaNkulunkulu, uma ngiyakufumana umusa emehlweni kaJehova, uyangibuyisa angibonise wona nendlu yawo. Verse 26. Kepha uma esho kanje ethi, angithokozi ngawubheka ngilapha, makenze kimi okuhle emehlweni akhe. Verse 27. Yathi inkosi kuSadoki umpristi, ungumboni, buyela emzini wokuthula namadodana enu amabili enani, u-Ahimalahasi indodana yakho noJonathani indodana ka-Abhiyathara. Verse 28. Bheka mina ngiyakulibala ngasemazibukweni asehlane kuze kufike izwi elivela kini lokungibikela. Verse 29. Ngalokho uSadoki no-Abhiyathara babuyisela umphongolo kaNkulunkulu eJerusalema bahlala khona. Verse 30. uDavide wanyuka ngomango wentaba yemnqumo enyuka ekhala egubuzele ikhanda angenasicathulo, bonke abantu babenaye babagubuzela kwaba yilowo nalowo ikhanda lakhe benyuka benyuka bekhala. Verse 31. Kwabika kuDavide ukuthi wahishotheli uphakathi kwabozungu luka-Absalomu, wayesethi uDavide, Jehova mawumtumazelise amasu kaHashithofeli. Verse 32. Kwathi ukuba uDavide adundubala esiqongweni lapho kukhulekwa khona kuNkulunkulu, bheka, kwahlangabeza uShayi umʼAki ibhantshi lakhe liklebhukile enomhlabathi ekhanda lakhe. Verse 33. uDavide wathi kuye, uma uhamba nami uyakuba ngumthwalo kimi. Verse 34. Kepha uma ubuyela emzini uthi ku-Absalomu, ngiyakuba inceku yakhe nkosi, kade ngiyinceku kuyihlo, manje ngiyakuba inceku yakho khona, uyakushafisela amasu ka-Ashifoli. Verse 35, abakho lapho nawo Sodoki no-Abhiyathari abaphristi na? Kuyakuthi konke okuzwayo endlini yenkosi ukutshele uSadoki no-Abhiyathari abaphristi. Verse 36, bheka, kukhona lapho nabo amadodana abo amabili, Hakimahasi indodana kaSadoki noJonathani indodana kaAbhiyathari. Niyakuthuma kimi ngesandla sabo, bonke niyakukuzwa. Verse 37, uHushayi umngane kaDavide wayesangena emzini, Absalomu wangena eJerusalema. USamuweli wesibili, isahluko 16, uverse 1. UDavide esedlulile kancane isiqongo sentaba bheka, kwamhlangabeza uSiba inceku kaMefibhosheti eneimbongolo ezimbili eziboshelweyo. Zithwele izinkwa ezingamakhulu amabini ezigaxa eziyikhulu zezithelo zomvini ezomleyo nezigaxa eziyikhulu zamakhiwane nemvaba yewayini. Verse 2, inkosi yathi kuSiba, uthini ngalezi zinto na? Wathi uSiba, izimbongolo zingezokukhwelwa ngabantu bendlu yenkosi, izinkwa nezithelo zingezokudliwa, newayini lingelokuphuzwa ngabayithileyo ehlane. Verse 3, yayisithi inkosi, iphi indodana yenkosi yakho na? USiba wathi enkosini, bheka, ihlaze eJerusalema ngokuba yathi, namuhla indlu ka-Israyeli iyakubuyisela kimi umbuso kababa. Verse 4, yayisitheke inkosi kuSiba, bheka kungokwakho konke okwakungokaMefibhosheti. Wathi uSiba, ngiyakhuleka mangifumana umusa emehlweni akho, nkosi yami, nkosi. Verse 5, wathi lapho inkosi uDavide ifika eBahurimi, bheka kwaphuma khona umuntu womndeni wendlu kaSawule, ogama lakhe linguShimeyi, indodana kaGera, waphuma wahamba ethuka. Verse 6, wamphonsa uDavide ngamatshe kanye nezinceku zonke zenkosi uDavide, bonke abantu na wonke amaqhawe bengasesandleni sakhe sokunene nangakwesokhohlo. Verse 7, uShimeyi washo kanje ekuthukeni kwakhe wathi, suka, suka wena muntu wegazi, muntu omubi. Verse 8, uJehova ubuyisele phezu kwakho lonke igazi lendlu kaSawulo kade ubusa esikhundleni sakhe. UJehova unikele umbuso esandleni sika-Absalomu indodana yakho. Bheka, usubhajiwe ebubini bakho ngokuba ungumuntu wegazi. Verse 9, u-Abhishayi indodana kaSeruya wayesethe enkosini, le nja ifileyo ingayithukelani inkosi yami inkosi na? Mangiye nginqume ikhanda. Verse 10, yathi inkosi, nginamsebenzi muni nani madodana kaSeruya njengokuba ethuka lokhu uJehova eshilo kuye ukuthi, thuka uDavide ngubani ongasho ukuthi ukwenzeleni lokho na? Verse 11, uDavide wayesethe kwa-Abhishayi nakuzo zonke inceku zakhe, bhekani, indodana yami eyaphuma ezibilini zami ifuna ukuphila kwami, kakhulu kangakanani lo Benjamini na? Myekeni athuke ngokuba uJehova ukhulumile kuye. Verse 12, mhlawumbe uJehova uyakubheka usizi lwami angibuyisele okuhle ngokungithuka namuhla. Verse 13, uDavide nabantu bakhe bahamba ngendlela, uShimeyi wahamba eceleni kwentaba malungana naye, wahamba ethuka, wamphonsa ngamatshe, wamthela ngothuli. Verse 14, inkosi nabo bonke abantu ababenayo bafika bethile, wahlunyelelwa khona. Verse 15, Absalom nabantu bonke amadoda aweIsrael bafika eJerusalema, Ahithofeli enabo. Verse 16, kwathi lapho uHushayi umʼArki umngane kaDavide esefile ku-Absalomi, uHushayi wathi ku-Absalomi, mana njalo nkosi, mana njalo nkosi. Verse 17, Absalomu wayesethi kuHushayi, lokhu kungukuthembeka kwakho kumngane wakho na? Akuhambanga ngani nomngane wakho na? Verse 18, wayesethi uHushayi ku-Absalomi, qha, lo okhethwa nguJehova naye labantu nangabantu bonke bayezwani ngiyakuba ngowakhe, ngihlale naye. Verse 19, futhi ngikhonze bani na? kungabi phambi kwendodana yakhe na, njengalokho ngakhonza phambi kukayihlo, kanjalo ngiyakuba phambi kwakho. Verse 20, wayesethi u-Absalomu ku-Ahithofeli, sipheni isiluleko sokuthi siyakwenze njani. Verse 21, wathi ke u-Ahithofeli ku-Absalomu, ngena kuzo izancinza zikayihlo, azishilo ukuba zilinde indlu, u-Israyeli wonke uyakuzwa ukuba unengwa nguyihlo, ziqine izandla zabo bonke abanawe. Verse 22, bamisela u-Absalomu itende ophahleni lwendlu, u-Absalomu wangena kuzo izancinza zikayise emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli. Verse 23, isiluleko sika-Ahithofeli aluleka ngaso ngalezo zinsuku sasinjengokungathi bekubuzwe uNkulunkulu, zazinjalo iziluleko zika-Ahithofeli kuDavide naku-Absalomu. USamuweli wesibili, isahluko 17, uverse 1. U-Ahithofeli wathi futhi ku-Absalomu, mangikhethe manje abantu abayinkulungwane eziyishumi nambili, ngisuke ngimgxosha uDavide ngalo busuku. Verse 2, ngimfikele ekhathele eyethile, ngimesabise, bonke abantu ababenaye bayakubaleka, ngibulale inkosi kuphela. Verse 3, ngibuyisele kuwe bonke abantu, umuntu omfumane njengokungathi bonke babuyile, bonke abantu bakuba nokuthula. Verse 4, leli lizwi lamjabulisa u-Absalomu na wonke amalunga kwa-Israyeli. Verse 5, wayesethi u-Absalomu, mawumbize noHushayi umʼArki sizo kusemlonyeni wakhe. Verse 6, uHushayi esefile u-Absalomu, u-Absalomu wakhuluma kuye wathi, u-Ahithofeli ukhulume kanjalo, siyakwenza njengokusho kwakhe na, uma kungenjalo khuluma wena. Verse 7, uHushayi wathi u-Absalomu, isiluleko sika-Ahithofeli eluleke ngaso manje asisihle. Verse 8, wathi futhi, uHushayi uyamazi uyihlo nabantu bakhe ukuthi bangamaqhawe, nokuthi bacasukile ey'nhlizweni zabo njengebhele elaphucwe amazinyane alo endle. Uyihlo uyindoda yempi, akayikuhlala nabantu. Verse 9, bheka, manje ucashile emgodini noma kwenye indawo, kuyakuthi lapho esebafikele ekuqaleni nje okuzwayo athi abantu abalandela u-Absalomu mabanqotshwe. Verse 30, nayo nesibindi onhliziyo yakhe njengenhliziyo engonyama uyakuphela amandla, ngoba wonke u-Israyeli uyazi ukuthi uyihlo uyiqhawe nabanaye bangamadoda anamandla. Verse 11, ngalokho ngiyaluleka ukuba wonke u-Israyeli abuthane kuwe kusukela kwaDani kuze kufike eBherisheba ngangesihlabathi esingasolwandle ngobuningi, wena uqobo lwakho uye empini. Verse 12, sesiya kumfikela endaweni ethile lapho engatholakali khona, simehlele njengokuwela kwamazolo emhlabathini, kuyena nabantu bonke abanaye, asiyukushiya noyedwa. Verse 13,
noma engena emzini wonke u-Israyeli uyakuyisa amagoda kulowo muzi siwuhudulele emfuleni, kungabe kusafunyanwa khona netshana elilodwa.
Verse 14, Absalomu nabantu bonke baka-Israyeli bathi, isiluleko sika-Shuhayi umʼArki singcono kunesiluleko sika-Ahithofeli, ngokuba uJehova wayenqumile ukuba kushaficwe isiluleko esihle sika-Ahithofeli ukuze uJehova amehlisele u-Absalomu okubi. Verse 15, uHushayi wayesethi kuSadoki na-Abhiyathari abaphristi, u-Ahithofeli weluleka u-Absalomu namalunga ka-Israyeli kanje nakanje, mina ngeluleka kanje nakanje. Verse 16, ngalokho thumelani masinyane nimtshele uDavide ukuthi ungahlali ngasemazibukweni asehlane ngalobo busuku, kepha uwele nokuwela, funa inkosi igwinye kanye nabantu bonke abanayo. Verse 17, oJonathani wakhe iMahasi babehlale eni Rogeli, incekwazi yayizinge ibatshela, bona bahamba bayibikela inkosi uDavide ukuba bangabona behamba beya emzini. Verse 18, kepha umfana wababona wamtshela u-Absalomu, base beshesha bahamba babili bayafika endlini yomuntu waseBhahurimi owayenomthombo egcekeni lakhe behlela khona. Verse 19,
owesifazane wathatha isimbozo wasendlala phezu komlomo womthombo, weneka umgqazulu kuso kungaziwa lutho.
Verse 20, zase yifika iy'nceku zikabusalomi kwesifazane endlini zathi, "Bapho Ahimahasi noJonathani na?" Owesifazane wathi kuzo, "Bawuweleye umfudlana, sezibafunile, zingabatholanga, zabuyela eJerusalema." Verse 21, kwathi sezimukile baphuma emthonjeni, baya bayitshela inkosi uDavide, bathi kuDavide, "Sukani sheshe niwele amanzi ngokuba Ahithofeli weluleke kanjalo ngani." Verse 22, uDavide wayesesuka nabo bonke abantu ababenaye, bawela eJodane ngasekuseni, akusalanga noyedwa ongaliwelanga iJodane. Verse 23, lapho Ahithofeli ebona ukuthi isiluleko sakhe silandelwanga, wayibophela imbongolo yakhe, wasuka waya ekhaya emzini wakhe, wayala ngendlu yakhe, wasiphanyeka wafa, wembelwa ethuneni likayise. Verse 24, uDavide wayesefika eMahanayimi, u-Absalomu walilela iJodane yena nabo bonke abantu bakwa-Israyeli kanye naye. Verse 25, Absalomu wabeka Amasa phezu kwempi esikhundleni sikaJowabe. U-Amasa wayeyindodana yomuntu ogama lakhe lingu-Itira umIsrayeli ongena kwa-Abhigali indodakazi kaNahashi udadewabo kaSeruya unina kaJowabe. Verse 26, o-Israyeli no-Absalomu bamisa ezweni lakwaGileyadi. Verse 27, kwathi uDavide esefikile eMahanayimi, uShobi indodana kaNahashi waseraba labantwana baka-Amoni noMakiri indodana ka-Abineli waseLodibhari noBharizilayi wakaGileyadi waseRogelimi. Verse 28, baletha amacansi nemicengezi nezitsha zebumba nokolwe nebhali nempuphu notshwele nobhontshisi nembumba nenhlosa. Verse 29, nezinyosi namaganga nezimvu noshizi wezinkomo kuDavide nabantu ababenayo ukuba badle, ngokuba bathi, "Abantu balambile, bakhathele, bomile ehlane." USamuweli wesibili, isahluko 18, verse 1. UDavide wabala abantu ababenaye, wabeka phazi kwabo induna zezinkulungwane ezinduna zamakhulu. Verse 2, uDavide wamukisa abanye ingxenye esithathu iphansi kwesandla sikaJowabe nengxenye esithathu iphansi kwesandla sikaBhishayi indodana kaSeruya umfowabo kaJowabe, nengxenye esithathu iphansi kwesandla sika-Ithayi umgidi. Inkosi yathi kubantu, "Nami ngiyakuphuma nokuphuma nani." Verse 3, kepha abantu bathi, "Awuyukuphuma ngokuba uma sibaleka abayi kusinyakekela, noma kufa ingxenye yethu abayi kuyikhathalela, kepha wena unjengezinkulungwane eziyishumi zethu, ngalokho kuhle ukuba usisize usemzini." Verse 4, yayisithi inkosi kubo, "Okuhle emehlweni enu ngiyakukwenza." Inkosi yema ngasecaleni kwesango, bonke abantu baphuma ngamakhulu nangeyinkulungwane. Verse 5, inkosi yabayaleza oJowabe no-Abhishayi no-Ithayi yathi, "Anoyiphatha kahle insizwa ngenxa yami, ngisho u-Absalomu." Bonke abantu bezwa lokho inkosi eyaleza zona induna ngu-Absalomu. Verse 6, base bephumela endle ukulwa no-Israyeli kwaliwe ehlathini lakwa-Efrayimi. Verse 7, abantu bayaZali bangcotshwa lapho phambi kwezinceku zikaDavide. Kwakukhona ukubulalana okukhulu ngalolo suku, abantu abayinkulungwane engamashumi amabili. Verse 8, ngokuba impi yahlakazeka khona ezweni lonke, ihlathi laqeda abantu abaningi ngalolo suku kunabadliwa inkemba. Verse 9, Absalomu wasuka wahlangana nezinceku kaDavide. Absalomu wayekhwele umnyuzi wakhe, umnyuzi wangena phansi kwehlozi le-ogi, ikhanda lakhe labambelela e-okini, waphakanyiselwa emkhathini wezulu nomhlaba, umnyuzi obuphansi kwakhe wadlula. Verse 10, umuntu othile wakubona wamtshela uJowabe wathi, "Bheka, ngibona u-Absalomu ephanyekile e-okini." Verse 11, uJowabe wathi kumuntu omtshelileyo, "Bheka, ukubonile umjuqanga ngani khona awele phansi na? Ngangikunikele izinhlamvu eziyishumi zesiliva nebhande." Verse 12, wathi ke umuntu kuJowabe, noma bengiyakukhokhela izinhlamvu eziyinkulungwane zesiliva esandleni sakho, nokho bengiyakuselulela isandla sami endodaneni yenkosi ngokuba endlebeni zethu inkosi yakuyala wena Abhishayi no-Ithali ukuthi yilondeni insizwa u-Absalomu. Verse 13, uma bengisebenzile inkohliso ngokuphila kwakhe njengokuba kungekho nto efihlwa enkosini, nawe uqobo ngabe umelene nami. Verse 14, wayesethi uJowabe, anginakulibala kanje nawe. Wathatha imkhonto emithathu ngesandla sakhe kwambhokodo u-Absalomu enhliziyweni esezwa ephakathi kwe-oki. Verse 15, insizwa eziyishumi ezaziphethe ikhazi kaJowabe zamzungeza zamshaya u-Absalomu zambulala. Verse 16, uJowabe wayesebetha icilonga abantu babuya ekumgxosheni u-Israyeli ngokuba uJowabe wabagodla abantu. Verse 17, bamthatha u-Absalomu bamlahla emgodini omkhulu ehlathini babeka phezu kwakhe inqwaba enkulu kakhulu yamatshe. Bonke abakwa-Israyeli kwaba yilona lowo babalekela ematendini abo. Verse 18, u-Absalomu esekhona wayethathe insika wazimisela yona esigodini senkosi ngokuba wathi, anginandodani yokukhumbuzela igama lami. Wayiqamba insika ngegama lakhe ithiwa isikhumbuzo sika-Absalomu kuze kube namuhla. Verse 19, wakimahasi indodana kaSadoki wayesethi, ake ngigijime ngiyibikele inkosi ukuthi uJehova uyiphindisele ezitheni zayo. Verse 20, uJehova wathi kuye, hayi ukuba ngumbiki wendaba namuhla, kepha uyakubika ngolunye usuku namuhla, hayi ukubika lutho ngokuba indodana yenkosi ifile. Verse 21, wayesethi uJowabe kumkushe, hamba uyitshele inkosi okubonileyo. Umkushe wamkhothamela uJowabe wagijima. Verse 22, Ahimahasi indodana kaSadoki wabuye wathi uJowabe, noma kanjani ake ngigijime nami ngimlandele umkushe. Kepha uJowabe wathi, uyakugijimelani wena mntanami, lokhu kungekho mvuzo wombiko kuwe na? Verse 23, wathi, noma kanjani ake ngigijime. Wathi kuye, gijima. Wayesegijima u-Ahimahasi ngendlela yasethafeni wamdlula umkushe. Verse 24, uDavide wayehlezi emkhathini wamasango omabili. Umlindi wakhuphukela ophahleni lwesango ngasogangeni, waphamisa amehlo akhe wabheka, nanguya umuntu egijima eyedwa. Verse 25, umlindi wamemeza wayitshela inkosi, yathi, inkosi uma yedwa unombiko emlonyeni wakhe. Wayelokhu esondela njalo. Verse 26, umlindi wayesebona omunye omuntu egijima. Umlindi wabiza umlindi sango wathi, bheka omunye omuntu ugijima eyedwa. Inkosi yathi, nawe uletha umbiko. Verse 27, umlindi wayesethi, ngibona kungathi ukugijima kokuqala kunjengokugijima kwa-Ahimahasi indodana kaSadoki. Yathi, inkosi ngumuntu omuhle yena, uletha umbiko omuhle. Verse 28, wayesememeza u-Ahimahasi wathi enkosini, bayede. Wakhothama phambi kwenkosi ebhekise phansi ubuso bakhe wathi, makabongwe uJehova uNkulunkulu wakho onikela abantu abaphakamisela isandla sabo enkosini yami inkosi. Verse 29, inkosi yathi, sahlezi kahle insizwa u-Absalomu na? U-Ahimahasi wathi, ngabona isixuku sabantu lapho uJowabe inceku yenkosi ithuma inceku yakho, kepha akazanga ukuthi kuyini. Verse 30, inkosi yathi, gudluka ume lapho. Wagudluka wema. Verse 31, bheka, wayesefika umkushe. Umkushe wathi, ngumbiko nkosi yami ngokuba uJehova ungiphindisele namuhla kubo bonke abakuvukelayo. Verse 32, inkosi yathi kumkushe, isahlezi kahle insizwa u-Absalomu na? Umkushe wathi, izitha zenkosi yami nabo bonke abakuvukelayo ukuyilimaza mababe njengaleyo nsizwa. Verse 33, yayisidabu kakhulu inkosi, yakhuphukela ekameleni ngaphezu kwesango yakhala. Isahamba yathi, hawu ndodana yami Absalomu, ndodana yami Absalomu, sengathi nga ngifikile esikhundleni sakho Absalomu, ndodana yami. USamuweli wesibili, isahluko 19, uverse 1. Kwabikela uJowabe ukuthi, bheka, inkosi yakhala emlilelo u-Absalomu. Verse 2, ukunqoba ngalolu suku kwaphenduka isililo kubantu bonke ngokuba abantu bezwa kwathiwa ngalolo suku inkosi idabukile ngendodana yayo. Verse 3, abantu bangena emzini ngalolo suku ngokunyeya njengabantu abanamahloni benyeya bebalekela impi. Verse 4. Inkosi yamboza ubuso bayo inkosi yakhala ngezwi elikhulu yathi, "Hawu ndodana yami Absalom, Absalom ndodana yami, ndodana yami." Verse 5. UJowabe wangena endlini enkosini wathi, "Udumazile namuhla ubuso bazo zonke inceku zakho ezisindisile ukuphila kwakho namuhla, nokuphila kwamadodana akho namadodakazi akho, nokuphila kwabafazi bakho, nokuphila kwezancinza zakho." Verse 6. "Ngokubathanda bakuzondayo, nangokubazonda bakuthandayo, ngokuba umemezela namuhla ukuthi izikhulu zezinceku azilutho kwelokhu ngibona namuhla ukuthi uma bephilile u-Absalom thina sonke besifile namuhla, ngabe kungalungile emehlweni akho." Verse 7. "Ngalokho suka ukhulume kahle ey'ncekwini zakho ngokuba ngifunga uJehova ngithi uma ungaphuma kuyokusala muntu kuwe ngalobo busuku, lokhu kuyakuba kubi kuwe kunabo bonke okubo kwehlele kwasebusheni bakho kuze kube namuhla." Verse 8. "Yayisiswa inkosi yahlala esangweni, kwathiwa kubo bonke abantu, bhekani inkosi ihlezi esangweni. Base befika abantu bonke phambi kwenkosi, kepha bakaizali babebalekele kwaba yilona lowo etendeni lakhe." Verse 9. "Bonke abantu baphikisana ezizweni zonke zakwaizali bethi, inkosi yasophula esandleni sezitha zethu, yasikhulula esandleni samaFilisti, manje sibalekile ezweni, imbalekele u-Absalom." Verse 20. "U-Absalom esamgcoba ube phezu kwethu, usefike empini, manje sithululeni ningayibuyisi inkosi na." Verse 10. "U-Absalom esamgcoba ukuba abe phezu kwethu, usefile empini, manje sithululeni ningayibuyisi inkosi na." Verse 11. "Inkosi uDavide yathumela kuSadoki nakwaBhiyathara abaphristi yathi, khulumani kumalunga kwaJuda nithi, kungani ukuba nibe ngabokugcina ukubuyisela inkosi endlini yayo, lokhu kufinyelela inkosi nasendlini yayo konke ukukhuluma kuwa-Israyeli na?" Verse 12. "Ningabafowethu, niyithambo nenyama yami, ngalokhu kungani ukuba nibe ngabokugcina ukubuyisa inkosi na?" Verse 13. "Yishoni ku-Amasa ukuthi, angithi uyithambo lami nenyama yami na? Makeze njalo kimi uNkulunkulu, enezele futhi uma ungayikuba yinduna yempi ngaphambi kwami njalo esikhundleni sikaJowabe." Verse 14. "Wathi obiza izinhliziyo zabantu bonke bakwaJuda njengomuntu munye, baze bathuma enkosini bathi, buya wena nazo zonke iy'nceku zakho." Verse 15. "Yayisibuya inkosi yafika eJodane, uJuda wafika eGiligali ukuba ayihlangabeze inkosi, ayiwelise inkosi iJordane." Verse 16. "UShimeyi indodana kaGera uBhenjamini waseBhahurimi washesha wehla nabantu bakwaJuda ukuyihlangabeza inkosi." Verse 17. "Kweza naye abantu abayinkulungwane bakwaBhenjamini usiba inceku yendlu kaSawuli namadodana akhe ayishumi nanhlanu ney'nceku zakhe ezingamashumi amabili zinaye, bawela iJordane phambi kwenkosi." Verse 18. "Kwawela isikebhe sokuwelisa abendle inkosi yokwenza okwakukuhle emehlweni ayo. UShimeyi indodana kaGera wawela phansi phambi kwenkosi isiyakuliwela iJordane." Verse 19. "Wathi enkosini, inkosi yamayibe, ngangibaleli icala futhi ungakhumbuli okubo okwenziwe inceku yakho mhla inkosi yami iphuma eJerusalema ukuba inkosi kubeke enhliziyweni yayo." Verse 20. "Ngokuba inceku yakho yazi ukuthi yonile, bengifikile namuhla ngingowokuqala wendlu yonke kaJosefa ngehla ukuhlangabeza inkosi yami." Verse 21. "Kepha u-Abhishayi indodana kaSeruya waphendula wathi, uShimeyi akayikubulawa yini ngalokho njengokuba wathuka ugcotshiweyo kaJehova na?" Verse 22. "UDavide wathi, nginamsebenzi muni nani madodana kaSeruya ukuba nimelane nami namuhla na? Kuza kubulawa umuntu namuhla we-Israyeli na? Angazi yini mina ukuthi namuhla ngiyinkosi phezu kwa-Israyeli na?" Verse 23. "Inkosi yayisithi kuShimeyi, ayukufa, inkosi yafunga kuye." Verse 24. "Naye uMefibhoshethi indodana kaSewula wehla ukuhlangabeza inkosi, wayengalungisanga inyawo zakhe, engalungisanga nesilevu sakhe, engahlanzanga futhi ingubo zakhe. Kwasukela osukwini inkosi eyamuka ngalo kwaze kwaba lusuku owabuya ngalo ngokuthula. Verse 25. Kwathi esefikile eJerusalema ukuyihlangabeza inkosi, inkosi yathi kuye, awuhambanga ngani nami Mefibhoshethi na? Verse 26. Wathi inkosi yami inkosi, inceku yami yangikhohlisa ngokuba inceku yakho yathi ngiyakuzipholela imbongolo ukuba ngiyikhwele ngihambe nenkosi ngokuba inceku yakho ilunyonga. Verse 27. Ihlebile inceku yakho enkosini yami, kepha inkosi yami injengengelosi kaNkulunkulu ngalokho yenza okuhle emehlweni akho. Verse 28. Ngoba yonke indlu kababa yanjengabantu abafileyo phambi kwenkosi yami, kepha wayibeka inceku yakho phakathi kwabadla etafuleni lakho. Ngisenalulungelo lini ukuba ngibuyele ngikhale enkosini na? Verse 29. Inkosi yathi kuye, usakhulumelani ngendaba zakho na? Ngithi wena noSiba yahlwaniselana izwe. Verse 30. Wayesethi uMefibhoshethi enkosini, makathathe konke njengokuba inkosi yami isibuyele endlini yayo ngokuthula. Verse 31. UBarizilayi wakwaGileyadi wehlela eRogelimi wawela iJodane kanye nenkosi ukuwelisa iJodane. Verse 32. UBarizilayi wayengumuntu omdala kakhulu eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili. Wayekade yipha inkosi ukudla isahlezi eMahanayimu ngokuba wayengumuntu omkhulu kakhulu. Verse 33. Inkosi yathi kuBarizilayi, wena nami wena ngikondle kanye nawe eJerusalema. Verse 34. Wayesethi uBarizilayi enkosini, zingaki izinsuku zeminyaka yokuhamba kwami ukuba ngenyukele eJerusalema nenkosi na? Verse 35. Namuhla ngineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ngingahlwanisanga okuhle nokubi yini inceku yakho ingezwa ekudlayo nekuphuzayo na? Ngingabe ngisalizwa izwi lamadodana ahlabelelana besifazane abahlabelelayo na? Inceku yakho iseza kuba ngumthwalo wenkosi yami inkosi ngani na? Verse 36. Inceku yakho yakumsize iwele iJodane nenkosi pho inkosi yakuvuzelani ngomvuzo ongaka na? Verse 37. Mayibuyele emuva inceku yakho ukuba ngifele emzini wami ngasethuneni kababa nelikamame. Kepha bheka inceku yakho kimihamu, mayiwele nenkosi yami, wenze kuyo okuhle emehlweni akho. Verse 38. Inkosi yathi kukimihamu, angawela nami, mina ngenze kuyo okuhle emehlweni akho, konke okufuna kimi ngiyakukwenzela khona. Verse 39. Bonke abantu bawela iJodane nenkosi yawela, inkosi yamanga uBarizilayi yambusisa wabuyela endaweni yakhe. Verse 40. Yayisiwela inkosi yaya eGiligali noKimihamu wawela nayo. Bonke abantu bakaJuda bayiwelisa inkosi kanye nengxenye yabantu bakwa-Israyeli. Verse 41. Bheka base befika bonke abantu bakwa-Israyeli enkosini bathi enkosini, abafowethu amadodana kaJuda bakwebeleni bawelisa inkosi nabendlu yayo iJodani kanye nabo bonke abantu bakaDavide benaye na? Verse 42. Bonke abantu bakaJuda baphendula abantu bakaIsrayeli bathi, ngokuba inkosi isihlobo sethu impela, kungani ukuba nithukuthelele ngalento na? Size sadla ntoni engeyenkosi na? Isixoshile ngamaxhosho na? Verse 43. Abantu bakaIsrayeli baphendula abantu bakaJuda bathi, sinezingxenye eziyishumi kunani enkosini, yebo nakuDavide, nisideleleleni na? Izwi lwezwi lokubuyisa inkosi lalingesiye lokuqala na? Kepha amazwi abantu bakaJuda ayelikhuni kunamazwi abantu bakwa-Israyeli. USamuweli wesibili, isahluko 20, uverse 1. Kwakukhona umuntu omubi ogama lakhe linguSheba, indodana kaBhikri, umBhenjamini. Wabetha icilongo wathi, asinasabelo kuDavide, asinafa endodaneni kaJese, yiyani nonke ematendeni enu Israyeli. Verse 2. Bonke abantu bakaIsrayeli base benyuka bengasamlandeli uDavide, bamlandela uSheba, indodana kaBhikri, kepha abantu bakwaJuda babambelela enkosini yabo kusukela eJordani kuze kube seJerusalema. Verse 3. UDavida wafika endlini yakhe eJerusalema, inkosi yathatha abesifazane abayishumi izancinza zayo eyayibashilo ukuba bayilinde indlu, yababeka endlini yokulindela, yabapha ukudla kepha ayingenanga kubo, base bevalelwe kwaze kwaba sosukwini lokufa kwabo behlezi njengabafelokazi. Verse 4. Yayisithi inkosi ku-Amase, ngibuthela abantu bakaJuda ngezinsuku ezintathu ube khona nawe. Verse 5. Wayesehamba u-Amase ukubutha uJuda, kepha walibala phezu kwesikhathi asinqunyelweyo. Verse 6. Wayesethi uDavide ku-Abhishayi, manje uShaba indodana kaBikri uyakwenza okubi kakhulu kithi kuno-Absalomi, thatha wena inceku zenkosi yakho umgxoshe funa zitholele imizi ebiyeleyo asiphunyuke. Verse 7. Emva kwakhe kwaphuma amadoda kaJowabe namakherithi namapereti namaqhawe onke baphuma eJerusalema ukuba bamgxoshe uSheba indodana kaBikri. Verse 8. Besesetsheni elikhulu elisegibiyoni u-Amasi wafika ukubahlangabeza. UJowabe wayebhinca isambatho sakhe sokulwa ayelokhu esigqoka, kusona lalikhona ibhande elinenkemva emgodleni wayo elaligaxwe okhalweni lwayo yawa eseyahamba. Verse 9. UJowabe wayesethi ku-Amasa, usaphila mfowethu na? UJowabe wambamba u-Amasa ngesilevu ngesandla sakhe sokunene ukuba amange. Verse 10. Kodwa u-Amasa kayinakanga inkemba eyayisasandla sikaJowabe, wagwaza ngayo esiswini wachithela izibilini zakhe emhlabathini, wafa engaphindanga. OJowabe no-Abhishayi umfowabo bamgxosha uSheba indodana kaBikri. Verse 11. Kwema ngakuye enye yezinsizwa zikaJowabe wathi, omthanda uJowabe nokaDavide nabamlandelayo uJowabe. Verse 12. U-Amasa wahuquzela egazini lakhe phakathi nomendo, lapho umuntu ebona ukuthi bonke abantu bema, wamgudluza u-Amasa emendweni, wamnyisa ensimini, waphonsa ingubo phezu kwakhe lapho ebona ukuthi bonke abadlula ngakuye bema. Verse 13. Esesusiwe emendweni abantu bonke badlula bamlandela uJowabe ukuba bamgxosha uSheba indodana kaBikri. Verse 14. Wajabula izizwe zonke zakwa-Israyeli waze wafika e-Abele naseBhethi Mahakha nakuwo wonke amabheri, babuthana bamgxosha nakhona. Verse 15. Bafika bamvimbezela e-Abele laseBhethi Mahakha, bamqabela iduli ngasemzini elema ngasodongweni, abantu bonke ababenoJowabe babhidliza ugange ukuba luwe. Verse 16. Kwase kumemeza osifazane ohlaniphile esemzini wathi, zwanini, zwanini, ake nithi kuJowabe, sondela lapho ukuba ngikhulume nawe. Verse 17. Wasondela kuye owesifazane wayesethi, wena nguJowabe na? Wathi, nginguye. Wayesethi kuye, yizwa amazwi encekwazi yakho. Wathi, ngiyezwa. Verse 18. Wathi ke, endulo babevame ukukhuluma ngokuthi kuyakubuzwa nokubuzwa e-Abela base beqeda. Verse 19. Mina ngingowokuthula nothembekileyo kwa-Israyeli, wena ufuna ukuchitha umuzi nonina kwa-Israyeli, uyakuligunyelani ifa likaJehova na? Verse 20. UJowabe waphendula wathi, makube kude nami ukuba ngigwinye noma ngichithe. Verse 21. Akunjalo, kepha umuntu wasezintabeni zakwa-Efrayimu nguSheba indodana kaBikri igama lakhe, uphakamisele isandla sakhe ngasenkosini kuDavide, nginikeni yena kuphela, khona ngiyakusuka emzini. Wayesethi wesifazane kuJowabe, bheka ikhanda lakhe liyakuphonsa kuwe ngaphandle kogange. Verse 22. Owesifazane wayeseya ngokuhlakanipha kwakhe kubantu bonke, bamnquma uSheba indodana kaBikri ikhanda, baliphonsa kuJowabe, yena wabetha icilongo. Bahlakazeka kulowo muzi, baya kwabayilona lowo etendeni lakhe. UJowabe wabuyela eJerusalema enkosini. Verse 23. UJowabe wayesephuza kwempi yonke yakwa-Israyeli, ube nayo indodana kaJehoyada, wayephezu kwamakherethi namaphelenti. Verse 24. U-Adoramu wayephethe imali, uJehoshafati indodana kaHahiludi wayengumabhalane. Verse 25, uSheva wayengumbhali uSadoki no-Abhiyathari babengabapristi. Verse 26, u-Ira umJayiri wayengumpristi kaDavide. USamuweli wesibili, isahluko 21 verse 1. Kwabakhona indlala ensukwini zikaDavide iminyaka emithathu ngokulandelana. UDavide wafuna ubuso bukaJehova, uJehova wathi, kungenxa Sawuli nangenxa yendlu yakhe yegazi ngokuba wabulala abaseGibiyoni. Verse 2, inkosi yayisibiza abaseGibiyoni yakhuluma kubo. AbaseGibiyoni ababengesibo abantwana bakaIsrayeli beyinsali yama-Amori. Abantwana bakaIsrayeli babefungile kubo uSawuli wafuna ukubabulala ngokushisekela kwakhe abantwana bakwa-Israyeli nabakwaJuda. Verse 3, wathi-ke uDavide kwabaseGibiyoni, nginenze lentoni na? Ngingenza ukubuyisana ngantoni ukuba nibusise ifa likaJehova na? Verse 4, abaseGibiyoni bathi kuye, akundaba yesiliva negolide noSawuli nendlu yakhe, futhi akundaba yokubulala umuntu kwaIsrayeli. Wathi, enikushoyo ngiyakunenzela khona. Verse 5, bathi enkosini, umuntu owasibulalayo waceba ngathi ukuba sichithwe singasali phakathi kwemikhawulo yakwa-Israyeli. Verse 6, basinikwe abantu abayisikhombisa bamadodana akhe sibaphanyeke kuJehova eGibeya likaSawuli okhethiweyo kaJehova. Inkosi yathi, ngiyakukunika bona. Verse 7, kepha inkosi yamnyeka uMefibhosheti indodana kaJonathani kaSawuli ngenxa yesifungo sikaJehova esasiphakathi kwabo, phakathi kwaDavide noJonathani indodana kaSawuli. Verse 8, kepha inkosi yathatha amadodana kaRispa indodakazi ka-Aya ayewazalele uSawuli, Arimoni noMeshibhosheti namadodana ayisihlanu kaMikhali indodakazi kaSawuli ayewazalele u-Adriyeli indodana kaBirizalayi uMeholati. Verse 9, wabanikela ezandleni zabaseGibiyoni babaphanyeka entabeni phambi kukaJehova, bawa laba bayisikhombisa kanye kanye babulawa ngesikhathi sokuvuna ensukwini zokuqala ngasekuqaleni kokuvuna kwebhali. Verse 10, uRispa indodakazi ka-Aya wathatha indwangu yamasaka wazendlalela yona edwaleni kusukela ekuqaleni kokuvuna kuze kuthelwe phezu kwabo amanzi ayisezulwini. Akavumelanga izinyoni zezulu ukuba zihlale phezu kwabo emini nezilwane zasendle ebusuku. Verse 11, kwabikela uDavide ukuthi uRispa indodakazi ka-Aya isancinza sikaSawuli wenzeni. Verse 12, uDavide waye wathatha amathambo kaSawuli namathambo kaJonathani indodana yakhe kubantu baseJabeshi Giliyadi ababewabile esigcawini saseBhethi-Shani lapho amaFilisti ayebaphanyeke khona mhla amaFilisti embulala uSawuli eGilibowa. Verse 13, wenyusa lapho amathambo kaSawule namathambo kaJonathane indodana yakhe baqoqa amathambo ababewaphanyekiwe. Verse 14, bawembela amathambo kaSawule noJonathane indodana yakhe ezweni lakwaBhenjamini esela ethuneni likaKishi uyise, benza konke okuyalezwe inkosi ngasemuva uNkulunkulu wancengwa ngenxa yezwe. Verse 15, amaFilisti abuya phaka impi noIsrayeli, uDavide wehla inceku zakhe zinaye, balwa namaFilisti, uDavide waphela amandla. Verse 16, u-Ishibibhinoni wabantwana bamaRefa osisindo somkhonto wakhe sasingamashekeli angamakhulu amathathu ethusi ebhinxe inkemba entsha wathi uyakumbulala uDavide. Verse 17, kepha u-Abishayi indodana kaSeruya wamsiza wamshaya umFilisti wambulala. Base befunga kuye abantu bakaDavide bathi, awusayi kuphuma impi nathi funa ucime isibani sakwa-Israyeli. Verse 18, kwathi emva kwalokho kwabuye kwavuka impi namaFilisti eGobi, khona uSibekayi umHushathi wabulala uRafi owayengowamadodana amaRefa. Verse 19,
kwabuye kwaba khona impi namaFilisti eGobi, u-Eliyanani indodana kaJaha Oregimi waseBhethlehema wabulala uGoliyathi umgidi oluthi lomkhonto wakhe lwalunjengogongolo lomaluki.
Verse 20, kwabuye kwaba khona impi eGadi lapho kwakukhona umuntu omude wayeneminwe eyisithupha esandleni nezinzwane eziyisithupha onyaweni engamashumi amabili nane kuko konke naye wazalwa yirefa. Verse 21, wameyisa uIsrayeli ngalokho uJonathani indodana kaShimei umfowabo kaDavide wambulala. Verse 22, labo bobane bazalwa ngamarefa eGadi bawa ngesandla sikaDavide nangesandla sezinceku zakhe. USamuweli wesibili, isahluko 22, uverse 1. UDavide wakhuluma kuJehova amazwi alelihubo mhla uJehova emophula esandleni sezitha zakhe zonke nasesandleni sikaSawule. Verse 2 wathi, uJehova uyidala lami nenqaba yami nomkhululi wami. Verse 3, uNkulunkulu uyidala lami engiphephela kulo nesihlangu sami nophondo lokusindiswa kwami, inqaba yami ephakemeyo nesiphephelo sami, msindisi wami uyakungisindisa ebudloveni. Verse 4, ngiyakumemeza kuJehova odumisekayo ngisindiswe ezitheni zami. Verse 5, ngokuba amazwi okufa ngaxa izikhukhula zokona zangethusa. Verse 6, izintambo zasendaweni yabafileyo zangizungeza, izihibe zokufa zangehlela. Verse 7, ekuhluphekeni kwami ngambiza uJehova, ngakhala kuNkulunkulu wami, walizwa izwi lami esethempelini lakhe, ukukhala kwami kwangena ey'ndlebeni zami. Verse 8, umhlaba osuzamazama wadikizela, iziselo zezu zathuthumela zaqhaqhazela ngokuba ethukuthele. Verse 9, kwenyuka umusa emakhaleni akhe nomlilo odlayo emlonyeni wakhe, amalahla avutha kuye. Verse 10, wathobisa izulu wehla ubumnyama babuphansi kwezinyawo zakhe. Verse 11, wakhona phezu kwamakherubi wandiza wabona emaphikweni omoya. Verse 12, wenza ubumnyama bube ngamadokodo amphahlayo, amanzi aqoqana amafu abenzima. Verse 13, ekukhazimuleni okuphambi kwakhe wavuthiswa amalahle omlilo. Verse 14, uJehova waduma ezulwini ophezu konke walizwakaliswa izwi lakhe. Verse 15, wathuma imcibisholo wabagquzula, yebo nonyazi wabadidizelisa. Verse 16, kwase kubonakala imsinga yamanzi, isele zomhlaba zahambulwa ngesijezu sikaJehova ngokufutha komoya wamakhala akhe. Verse 17, wayeselula isandla sakhe ephezulu wangibamba, wangikhipha emanzini amaningi. Verse 18, wangophule itheni zami esinamandla nakuzo nakubanga wangizondayo ngokuba base bengahlulile. Verse 19, bangihlasela ngosuku lwesigemegeme sami, kepha uJehova waba insika yami. Verse 20, wangiphumisela endaweni ebanzi, wangikhulula ngokuba ebethokoza ngami. Verse 21, uJehova wangivusa ngokokulunga kwami, wangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami. Verse 22, ngokuba ngizigcinile izindlebe zikaJehova, angimukanga uNkulunkulu wami ngokushinga. Verse 23, ngoba yonke imithetho yakhe yayiphambi kwami, nezimiso zakhe ngizivumanga ukuba ngisuke kimi. Verse 24, ngangiphelele kuye, ngabuxwaya ububi. Verse 25, uJehova wayesebuyisela kimi njengokulunga kwami, njengokuhlanzeka kwami phambi kwamehlo akhe. Verse 26, kothembekile uyazibonakalisa uthembekile, kumuntu oqotho uyazibonakalisa uqotho. Verse 27, kohlanzekileyo uyazibonakalisa uhlanzekile, koyisigwegwe uyazibonakalisa enenkani. Verse 28, uyasindisa abantu abathobekileyo, kepha amehlo akho aphezu kwabaqhoshileyo ukuba ubathobise. Verse 29, ngoba wena uyisibani sami Jehova, uJehova uyakhanyisa ubumnyama bami. Verse 30, ngokuba ngawe ngingahlasela impi, ngoNkulunkulu wami ngingeqa ugange. Verse 31, indlela kaNkulunkulu iphelele, izwi kaJehova lihlanzekile, yena uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye. Verse 32, ngokuba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kukaJehova, ngubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu na? Verse 33, uNkulunkulu uyabhincisa amandla, uyenza indlela yami lunge. Verse 34, yena owenza izinyawo zami zibe njengezedluzelakazi, angimise emagqumeni ami. Verse 35, ofundisa izandla zami ukulwa, ukuze izingalo zami zisale umtsalo wethusi. Verse 36, wena unginikile isihlangu sensindiso yakho, ubumnene bakho bungikhulisile. Verse 37, amabango wanyathela kwami, uwabalile, amaqakala ami awaxegi. Verse 38, ngazixosha izitha zami ngazifica, angibuyanga ngingakaqedi. Verse 39, ngaziqeda, ngaziphahlaza, zaze zahluleka ukuvuka, zawa phansi kwezinyawo zami. Verse 40, wangibhincisa amandla okulwa, ababengivukele wabathobisa phansi kwami. Verse 41, wangifulathelisa izitha zami, nabangizondayo wabaqothula. Verse 42, bakhala kepha akubangakho osindayo, nakuJehova kodwa akaze aphendula. Verse 43, ngabaxolisisa njengokuthula lomhlabathi, ngabaxosha ngabalahla njengensila eyidaladini. Verse 44, wangikhulula ezimpini zabantu bami, wangilonda ngaba yinhloko yabezizwe, abantu engibabazizile bangikhonza. Verse 45, abafo bazithoba phansi kwami, banele ukuzwa njengendlebe, base bengilalela. Verse 46, abafo babuna, baphuma ezinqabeni zabo bethuthumela. Verse 47, uJehova usekhona, madunyiswe idwala lami, makaphakanyiswe uNkulunkulu wensindiso yami. Verse 48, uNkulunkulu onginikile impindiselo, wathobisa izizwe phansi kwami. Verse 49, ongikhiphile ezitheni zami, wangiphakamisa phezu kwabangivukelayo, wangikhulula kumuntu oyisidlwangudlwangu. Verse 50, ngalokho ke ngizakukubonga phakathi kwabezizwe Jehova, ngilihubele igama lakho. Verse 51, uyenza insindiso ibe nkulu enkosini yakhe, uyenza umusa kogxotshiweyo wakhe uDavide, nasenzalweni yakhe kuze kube phakade. USamuweli wesibili, isahluko 23, uverse 1, lawa ngamazwi okugcina uDavide. UDavide indodana kaJese uthi, umuntu waphanyisela phezulu uthi, ogcotshiwe kaNkulunkulu kaJakobe namhlabeleli omnandi wakwa-Israyeli ukuthi. Verse 2, umoya kaJehova wakhuluma ngami, izwi lakhe lasolimini lwami, uNkulunkulu kaIsrayeli wathi. Verse 3, idwa lika-Israyeli lakhuluma kimi ukuthi, obusa abantu ngokulunga, abuse ngokumesaba uNkulunkulu. Verse 4, unjengokukhanya kwasekuseni ekuphumeni kwelanga, isasa elingenamafu, lapho kuwela ekukhanyeni, uhlaza emhlabathini emva kwemvula. Verse 5, ayinjalo indlu yami kuNkulunkulu na, ngokuba wenzile nami isivumelwane esiphakade, sihleliwe ezintweni zonke, sigcinekile ngokuba yonke insiso yami nokwenama kwami, akuyukuhlumisa na. Verse 6, kepha wonke amashinga ayakuba ngameva alahlwayo ngokuba angephathwe ngesandla. Verse 7, kodwa umuntu owathintayo wohlonyiswa ngensimbi nangothi lomkhonto aze ashiswe nokushiswa ngomlilo kuleyo ndawo. Verse 8, lawa ngamagama amaqhawe kaDavide, uJoshebi Bashebeti waseThahekeboni, inhloko yabathathu, nguyena waphamisa umkhonto wakhe walwa nabantu abangamakhulu ayishiyagalolunye abagwaza ngesikhathi sinye. Verse 9, emva kwakhe kwangu-Eliyazare indodana kaDodayi indodana yom-Ahohi, omunye wamaqhawe amathathu ayinoDavide mhla edelela amaFilisti ayibuthane lapho ukulwa, abantu bayezali babehambile. Verse 10, wasuka wabulala umFilisti, saze sakhathala isandla sakhe, isandla sakhe sanamathela enkembeni. UJehova wenza insindiso enkulu ngalolo suku, abantu babuya emva kwakhe ukuba baphange kuphela. Verse 11, emva kwakhe kwakunguShama indodana ka-Ege umHarari, amaFilisti ayebuthene lehi, lapho kwakukhona isiqephu sezwe esigcwele ibumba, abantu babalekela ebusweni bamaFilisti. Verse 12, kepha wayemphakathi nesiqephu, wazivikela wabulala amaFilisti, uJehova wenza insindiso enkulu. Verse 13, kwehla abathathu kwabayizinhloko engamashumi amathathu, bafika kuDavide ngesikhathi sokuvuna emhumeni wase-Adulamu, impi yamaFilisti yayimisa esigodini samaRefa. Verse 7, uDavide wayesenqabeni ikhanda amaFilisti laseBethlehema. Verse 15, uDavide wanqanela wathi, hawu, sengathi ngangiphuziswa amanzi esithonjeni waseBethlehema ongasesangweni. Verse 16, lawo maqhawe amathathu afohla ikamu lamaFilisti akha amanzi emthonjeni waseBethlehema ongasesangweni awathatha waletha kuDavide kepha kavumanga kwaphuza kodwa owathululela uJehova. Verse 17 wathi, makube kude nami Jehova ukuba ngenze lokhu kuyigazi lalabo bantu ababesuka besengozini, akavumanga kuwaphuza lezo zinto zenziwa yilawo amaqhawe amathathu. Verse 18, u-Abishayi umfowabo kaJowabe indodana kaSeruya wayenhloko yabathathu, waphakamisa abangamakhulu amathathu umkhonto wakhe wababulala waba negama phakathi kwalabo abathathu. Verse 19, wayengongothusekayo phakathi kwamashumi amathathu nanga, lokho kwaba isikhulu sabo kepha akafinyelelanga nokho kwabathathu bokuqala. Verse 20, ube nayo indodana kaJehoyada, indodana yendoda enamandla owayenze imisebenzi emkhulu owasegibiseyeli, wabulala amaqhawe amabili akaMowabi futhi wehla wabulala ingonyama phakathi komgodi ngosuku lweqhwa. Verse 21, wabulala nowaseGibhithe umuntu owabukeka emuhle, owaseGibhithe wayesephethe umkhonto esandleni sakhe kepha wehlela ephethe induku nje, wawuhlwitha umkhonto esandleni sowaseGibhithe wambulala ngomkhonto wakhe. Verse 22, lezi zinto wazenza uBenayi indodana kaJehoyada waba negama phakathi kwalawo maqhawe amathathu. Verse 23, wayesetuseka kunabangamashumi amathathu kepha akafinyelelanga kwabathathu bokuqala, uDavide wambeka phezu kwabalindi bakhe. Verse 24, phakathi kwabangamashumi amathathu kwakukhona u-Asayeli umfowabo kaJowabe no-Elihanani indodana kaDodo waseBethlehema. Verse 25, noShama waseHerodi no-Elika waseHarodi. Verse 26, noHelesi wasePaliti no-Ira indodana ka-Ikeshi waseThekowa. Verse 27, no-Abhiyezeri wase-Anathoti noMebunayi umHushati. Verse 28, noSalimoni umHobi noMaharayisi waseNetofa. Verse 29, noHelevi indodana kaBahani waseNetofa no-Ithayi indodana kaRibayi waseGibela abantwana bakwaBhenjamini. Verse 30, noBenayi wasePirathoni noHidayi ongasemfudlaneni yakwaGahashi. Verse 31, no-Abi Aliboni wase-Arabha no-Azimaveti waseBahumi. Verse 32, no-Eliyabu waseShahaliboni noBenejasheni noJonathani. Verse 33, noShama waseHarari noHahiyamu indodana kaShaharari waseArari. Verse 34, no-Elifeleti indodana kaHahishibayi indodana yomahaka no-Eliyamu indodana kaHahithofeli waseGilo. Verse 35, noHeserayi waseKameri noPharayari waseArabi. Verse 36, no-Igari indodana kaNathani waseSoba noBani wakaGadi. Verse 37, noSeleki wakaAmoni noHahanariri waseBerodi, izindibi zezikhaya zikaJowabe indodana kaSeruwa. Verse 38, no-Ira waseJetheri noGarebi waseJetheri. Verse 39, no-Uriya umHeti bengamashumi amathathu nesikhombisa bebonke. USamuweli wesibili, isahluko 24, uverse 1. Intukuthelo kaJehova yabuye yavuthela u-Israyeli, wamvusa uDavide ngabo ngokuthi hamba ubale u-Israyeli noJuda. Verse 2, inkosi yathi kuJowabe induna yempi yayinaye, hamba izini zonke zakwa-Israyeli kusukela kwaDani kuze kube seBherisheba, nibale abantu kuba ngiwazi umumo wabo. Verse 3, wayesethi uJowabe enkosini, uJehova uNkulunkulu wakho makenezele kubantu kuphindwe kayikhulu phezu kwalokho abayikho, kubone ngamehlo enkosi yami inkosi, kepha inkosi yami iyenamelelani lento na. Verse 4, nokho izwi lenkosi lamahlula uJowabe neyinduna zempi, uJowabe neyinduna zempi baphuma ebusweni benkosi ukuba bababale abantu bakwa-Israyeli. Verse 5, bawela iJodane bamise Aroweli ngakwesokunene komuzi ophakathi nesigodi sakwaGadi ngaseJazeri. Verse 6, base befika kwaGileyadi nasezweni laseThahetimi Hodishi, bafika naseDahi Jahani nangaseSidoni. Verse 7. Bafika enqabeni yaseThire nasemizini yonke yamaHivi namaKhanani, baphuma bangaseningizimu kwaJuda eBherisheba. Verse 8. Sebedabule izilonke bafika eJerusalema ngasekupheleni kwezinyanga ezishagalolunye ngezinsuku ezingamashumi amabili. Verse 9. UJowabe wayesenika inkosi umumo wabantu ababaliweyo, kwabakhona kwayezala amadoda anamandla ayinkulungwane eyingamakhulu ayishagalombili ahloma inkemba, amadoda kaJuda ayeyinkulungwane engamakhulu ayisihlanu. Verse 10. UDavide wahlabeka enhlizweni emva kokuba sebabalile abantu. UDavide wathi kuJehova, ngonile kakhulu ngalokho engikwezileyo, kepha manje Jehova, mawuthethelele obube enceku yakho ngokuba ngimtumazele kakhulu. Verse 11. Wathi ukuba uDavide avuke ekuseni, kwafika izwi kaJehova kumprofethi uGadi, umboni kaDavide lokuthi, verse 12, hamba ukhuluma kuDavide ngokuthi uJehova usho kanje uthi, ngiyakubekela izinto ezinkulu, khetha enye kuzo kuba ngikwenzele yona. Verse 13, uGadi wayesefika kuDavide wamtshela wathi, kufike kuwe yini iminyaka esikhombisa endlala ezweni, lakini noma ubalekele izitha zakho izinyanga ezintathu zisakugxosha, noma kube khona insuku ezintathu zesifo ezweni lakini na? Manje cabanga ubone ukuthi yiliphi izwi engiyakulibuyisela kongithumileyo. Verse 14. Wayesethi uDavide kuGani, nginosizi kakhulu, masiwele esandleni sikaJehova ukuba umusa wakhe mkhulu, kepha esandleni somuntu mangingaweli kuso. Verse 15. UJehova wayesethuma isifo phezu kwa-Israyeli kusukela ekuseni kuze kube sesikhathini esinqunyiweyo, kwafa abantu abayinkulungwane engamashumi ayisikhombisa kusukela kwaDani kuze kube seBherisheba. Verse 16. Lapho ingolosi yelula isandla sayo kulo eJerusalema ukuchitha, uJehova wazisola ngalobu bubi, wathi engelosini eyachitha abantu, sekwanele, buyisela isandla sakho. Ingelosi kaJehova yayisibuyisela sika-Arawuni umJebusi. Verse 17. UDavide wathi kuJehova lapho eyibona ingelosi eyayibabulala abantu, bheka mina ngonile ngenzile okube, kepha lezi zimvu zenzeni na? Isandla sakho masibe phezu kwami naphezu kwendlu kababa. Verse 18. UGadi wafika ngalolo suku uDavide wathi kuye, yenyuka ummiselo Jehova athale esibuyeni sika-Arawune umJebusi. Verse 19. UDavide wayenyuka njengokusho kukaGadi nanjengokuyala kukaJehova. Verse 20. U-Arawune walunguza wabona inkosi nezinceku zayo beza kuye. U-Arawune waphuma wakhothama phambi kwenkosi, ubuso bakhe bubheke phansi. Verse 21. Wathi u-Arawuni, kungani ukuba inkosi yami ifikile encekwini yayo na? UDavide wathi, ukuba ngithenge kuwe sibuya ngimakhela uJehova i-altare ukuze isifo sinqamuke kubantu. Verse 22. Wayesethi u-Arawuni kuDavide, inkosi yami mayithathe inikele ngokuhle emehlweni ayo, bheka nazi izinkabi zomnikelo wokushiswa nezibhulo nezinto zokubophela inkabi zibe izinkuni. Verse 23. Konke nkosi u-Arawuni yakukunika inkosi, u-Arawuni wayesethe enkosini, uJehova uNkulunkulu wakho makakwamukele. Verse 24. Inkosi yathi u-Arawuni, qha, ngiyakuthenga nokuthenga ngenani elithile, angikunikele ngeminikelo yokushiswa kuJehova uNkulunkulu wami engeyesihle. UDavide wayesethenga isibuya nezinkabi ngamashekela ngamashumi ayisihlanu esiliva. Verse 25. UDavide wamakhela khona uJehova i-altare, wanikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula. UJehova wancengwa ngenxa yezwe, isifo sanqamuka kwa-Israyeli.